This message, Broken Systems, by Brother William Marion Branham, was delivered on Saturday morning, January 23, 1965, for the Full Gospel Businessmen's Fellowship International Breakfast at the Ramada Inn in Phoenix, Arizona, USA. Liteya Oyu, Mabulu Matobwani, Yandeko William Marion Branham, ete ami penza nangelesa mokolo mwa lumingo na tongo mokolo mwa tukumi bale na misato sanza ya yambo na mobu 1965 na bole ya lisanga ya molongo ya bato na mumbongo ya sango malamu mubimba na restaurant Ramada na Phoenix, Arizona, États-Unis d'Amérique. Kolo nandimi, kolo nandimi, nyonso ekobonga, kolo nandimi.
Let us remain standing just a moment and bow our heads.
Totika na ino mwa mokendenge totelemi, peto gumba moto.
Lord Jesus, we are trying in our humble way to express to you by singing this that we believe.
Kolo Yesu. Na ndenge na biso ya komikitisa, tozali komeka kotalisa yo na loyembo oyo ete tondimi.
And we pray, Lord, that now that you will continue breaking the bread of life to us, giving to us that which we have need of out of thy word. For we ask it in Jesus' name, amen.
Peto bondeli nkolo ete sikawa, okoka. Kukabolela biso lipa na bomoi, kupesa biso oyo tosengeli na yango, uta iloba na yo, pambate tosengi yango, na kombo na Yesu. Amen. Boko kiko fanda.
I am quite sure if I'd say the all sufficient word now of amen, that the august blessings of God still rest upon this audience.
Naibi malamu, soki to sengeli, soki na koki koloba, liloba oyo, ekokan na yango moko, ya amen, ete mapamboli minene ya nzambe, ekokoba kozala likolo na yanga nelo oyo.
I've sat this morning and listened close to the service. Enjoyed the testimonies, the different ways each one has of expressing themselves.
Natongo, nafandaki pe nazalaki kolanda liyangani na bokebi. Nasepelaki, na matatoli, na ilobeli ndenge na ndenge, oyo moko na moko, azalaki na yango.
And to hear the newcomers, the Baptist brother here that come to apologize for thinking that a little wrong.
Peko yoka bandimi yasika ndenge mubatiste oyo oyo ayaki kosenga bolimbisi ndenge azalaki kokanisa mwa mabe.
So I certainly appreciate the somebody that can be human enough or gentleman enough to, if he thinks he's made a mistake.
Boye na nasepelaka penza na bomoto. Moto oyo azali penza na bomoto. To pe oyo azali penza mubali. Soki amoni ete asali libunga.
He didn't exactly apologize to me. It was me who was apologizing to you. It was God. So I appreciate that. See, God bless our brother and his evangelist brother.
Asenga ki penza bolimbisi epai na ngai te. Azali kosenga bolimbisi epai na ngai te. Ezalaki nde epai na Nzambe boye na sepeli na yango bomoni Nzambe apambola ndeko na biso pende kona ye mopalanganisi ya sango malamu.
My, that Baptist, you know, I used to belong to the Baptist Church myself. I was a member of the Missionary Baptist Church.
Oh, mbatiste yangu buyebi. Ngai moko pe nazalaka na lingomba Baptiste. Nazalaka mundimi na Iglise Baptiste Missionnaire.
When I come among the people, I know how you feel. I felt the same way, just full of something, and I didn't know.
Soki na komi epai bato bazali, na ye bakandenge bumiyokaka. Ngai pe nazalaki komiyoka bungu. Ete na tondisami na eloko moko oyo na ye bakite.
I remember my first experience of sin. It was in Dwajak, Michigan. I beg your pardon. I'd been at Dwajak on a fishing trip and was coming down from Dwajak down into Indiana.
Namika liseli mbala nangai ya liboso. Oyo namona ki ba Pentecôtiste. Izalaki na Dwajak, na Michigan, buli bisangai. Na utaki na Dwajak, pona koloba mbisi pe, nazalaki kuzonga longwa na Dwajak kino na Indiana.
And so I seen the names of Jesus all over the cars and things, and I listened to their services that day.
Bongo na monaki, bakomaki Yesu, likolo na mituka pe biloko nyonso. Pe nalandaki mateya na bango, ya mokolo yango.
And the next day, they asked me to come to the platforms to say a few words, and I did. They asked me what church I belonged to, and I told them I was a Baptist.
Na mokolo oye landaki, babegisa kingai na etumbelo, pona koloba mwa maloba. Pina salaki yango. Pingai. Batu na kingai, soki na sambe la kawapi. Pina ibisaki bangwete, nazali Baptiste.
And that night, they had an old colored man was going to preach. And he must have been in his late 80s. And he come out the platform, the old fellow, they almost had to lead him out.
Na pokwa wana, mubange moko ya moindo nde alingaki kuteya. Azalaki mosikate na mibutu kulibwa. Pe ayaki na itumbelo mubange yango basengelaki kosunga ye mwa moke po amatawana.
He was long ministerial coats on, a velvet collar and just a little rim of white fur hair around the side.
Azalaki alataki kazaka moko ya batei ya mulai ya kingo ya velour na mwa molongo ya suki ya pembe ebele na pembeni pembeni ya moto na ye.
Now, I thought, all these men here, and theologians, and great man, how they let this service be given to a fellow like that? Well, the old man should be in a chair somewhere, sitting down.
Pe na kanisaki, mibali pe bato yalikindo ebele boy, bato minene ndenge nini batikilite ya oyo epesaba na moto ya boye. Eh, mopange oyo asengelaki kofanda na kiti. Na isika moko boy, kufanda.
They'd been preaching that day about what Jesus had did here on earth, but he took his text, I believe, from Job 7:27. I wouldn't be sure that's a scripture.
Na mokolo yango, bazalaki kotea likolo na makambo oyo Yesu asalaka awa na mokili. Pe, kasi ye ayaki, azwaki litea na ye, na bazi atangaki na yobo, sambo, tukumi bale.
However, this is the quotation or some part of it. Where were you when I laid the foundations of the world? When the morning stars sang together and the sons of God shouted for joy.
Atabongo, ikomami buye, to mwandambo na yango. Yo zalaki wapi tango na tiaki miboko na mukili. Tango minzoto ya tongo izalaki ko yemba elongo. Pe bana na nzambe. Bazalaki kuganga na isengo.
And he spoke on what went on in heaven while they've been speaking on what went on in earth.
Pe, alobelaki makambo oyo, esale maki na likolo. Na tango yu bamususu, bautaki kulobela makambo oyo, esale maki na mokili.
And somewhere about 5 minutes after he's speaking, the Spirit of the Lord hit him and he jumped way up in the floor, clicked his heels together.
Pe da isika moko, miniti soko mitano, Simana ye kobanda kuluba. Ye, molimo na nkolo. E simba kie. Pe, apumbwa ki likolo penza. Pe, atutisaki matindi na ye.
My, there was as much room as almost half on this platform. He went walking off. Said, you just haven't got enough room up here for me to preach.
Oh. Esika ezalaki monene. Etumbelo oyo mbala soko mibale. Pe, akitaki na se alobaki. Esika ezali mokena etumbelo oyo pona ngai na teya.
Well, I was about 20 years old then. I thought, if that'll do that for that old man, what would it do for me?
Yey, na ileko wana nazalaki na mibu soko tukubi bale na milobelaki. Soki ekomi boye po na mobange wana, ekozala ndenge nini po na ngai? Boye bomoni?
The habit of keeping everything just as orderly for our new brothers that we certainly are welcoming into our fellowship.
Ekozala malamu ete makambo nyonso eza na alima penza po na bandeko na biso ya sika. Po toyamba bango penza kati na bandeko na biso.
See, I believe they made mention of a priest sitting here, I think. Of course, being Irish, my people are Catholic. And so there was a couple more, Baptists and different ones.
Namoni, nabanzi, balobaki nantina na sango moko oyo afadi awa. Nakanisi ya solo. Lokola bazali ba Irlandais, bato yalibota na biso bazali ba katoliki. Na bongo, mibale to misato mususu, bazalaki ba Baptiste na ba mususu.
You might have been a little confused a while ago. I noticed another brother spoke about it, but I thought I would try to straighten out when Brother Shakarin.
Bokokaki kozwa mwa mobulu, eleki mwa tango moke, namoni atande ko moko alobeli yango te. Kasi na kanisa kiete, na meka kosembola yango. Tango ndeko Shakarian.
If the fine speaker here was got so filled with joy of knowing the coming of the Lord so close at hand, he spoke in an unknown tongue to us. And we have interpreters that give the interpretation.
Tango molobi, malamu oyu. Atonda ki penza na esengu. Yako yeba et. Boyeyi nankolo ekomi penza pene. Ah, alobaki na monoko ya sika. Oyo biso to yebite. Pe tozali na balimboli oyo balimbolaka.
Which scripture says, if there be no interpreter, then let them hold their peace. But if they speak in tongues and then interpret it, it becomes prophecy.
Kutu liloba elobi. Soki bolimboli azalite, bafanda kimia. Kasi soki balobi na minoko na sika. Nasima, balimboli yango, ekomi lisakuli.
So, the little confusion of two of them at one time. Now, that wasn't a bit confusing, see? Because one of them was given the interpretation, the other was prophesying.
Nde, epesaki, mwa mubulu ya batomi bale na mbalamoko. Nzoka nde, izalaki mubulu ata mokete, mumuni, pambate, moko na bango azalaki kolimbola, mosusu azalaki kosakola.
See, so that's, I thought I would let our brethren understand if they did not understand, because one of them is correctly given to notice the time limits of each one, and the other one is so filled himself that the Spirit of God was prophesying to one, interpreting the other, was given the interpretation.
Bomoni, boye ezali, nakalizaki kosala ete, bandeko na biso basosola. Soki basosola kite pambate, moko na bango, na ndenge elongo bani, azalaki kopesa. Boye baki tango boni, moko na moko azwaki, pe oyo mosusu, atonisa baki mingi ye moko. Na lolenge ete boli monsanto azalaki, kusakola na nzela na moko pamba. Kolimbola oyo mosusu azalaki kolimbola.
So it might be clear that you were not, sometimes to the natural mind, it's like our precious brother that gave the apology this morning, it is a bit confusing to the person who doesn't understand.
Po ezala polele, po bino, tozalite mbala mosusu, po na makarisi ya batu. Lokola ndeko na biso ya motuya oyo asengi bolimbisi na tango oyo. Ikopesa mwa mobulu na moto oyo asosolite.
But to those who are are in veterans of the battle that we're in, why we understand that, that what these things are. So I just thought I'd say something about it, if it was all right.
Kasi pona bato oyo bazali na kati ya likambo yango, babundi ya kala na ituba oyo, tozali kati na yango, tososoli yango, ndenge makambo yango ezali, boye, na kanisaki kaka ete, na lobela yango mwa moke, soki ezalaki mabete.
Now, no, this is no place to say this, but being everybody's been telling little things, you know, that fellow said, the old colored man said, you don't have enough room for me to preach. You ain't got enough time for me to preach. Rather long-winded.
Sika wana. Na yobi ete, oyo ezali sika malamu ya kolobela yangote. Kati lokola bato nyonso balobi mwa makambo ngai nayebi mobali wana alobaki mobange moyindo wana alobaki esika ezali moke mpo ngai nateya ntango pe ezali moke mpo ngai nateya nalobaka mwa mingi.
Man said one day, said a minister came up, he'd been a pastor at the church for 20 years and he always preached just exactly 30 minutes each Sunday morning at his church, and he said, this Sunday morning he preached 3 hours.
Mubali moko alobaki mokolo moko alobaki botei moko ayaki azalaki mokengeli na lingomba mibu tuku mibale pe azalaki tango nyonso kote ya minute tuku misato penza mikolo nyonso ya lomingo na tongo na losambo na ye pe alobaki mokolo ya lomingo oyo na tongo ateyaki ngonga misato.
And so the deacon board called him in and said, Pastor, we really appreciate you, that we always know that you stand for the Bible and its rights.
Nabongo, likita basungi, babenga kiye, pe balobaki mokengeli, to sepelaka na yo mingi. Balobaki, to ye bakatango, nyoso ete, ete ozwaka ngambo ya Biblia, pe ya makoki na yango.
That then, and you always correct us so we can be feel pure and clean before God, and we really appreciate you, and we believe you're God's servant, and we certainly did appreciate that message this morning.
Balobaki lisusu, osembola kabiso tango nyoso, poto za la peto, pe pembe liboso na nzambe, to sepela kana yo mingi, pe tondimi ete, ozali mosali na nzambe.
But there's just one thing that we want to ask you about, that we timed you as a deacon board, that every Sunday morning is just exactly 30 minutes, and today you were 3 hours.
Kasi, balubaki, tozali na likambo moko pamba, oyo tolingi kotuna yo. Balubaki, toyebi tango boni, ozwaki po, tozali na likita ya basungi. Balubaki, mikolo nyonso ya lomingo na tongo, ozwaka penza minute tuku misato. Kasi lelo, ozwingonga misato.
So now remember, we appreciate every bit of it. It was all right making the old fellow feel good, you know.
Balobaki, sika wayeba ete, tosepe na yango na mubimba penza. Izalaki malamu. Bazali koluka kokitisa motema ya mobange yango. Boyebi.
He said, well, brother, and I tell you what it is, that every morning, when I go to, called to the pulpit, said, I put one of those little lifesavers in my mouth. He said, I just suck on it and said, when the lifesaver's done, said, it takes just 30 minutes, and said, then I quit preaching.
Alobaki, eh, bandiko, boyoka, nenge salamaka. Alobaki, natongo nyonso, tango na kendeke na, tango, babenga kangai na itelo. Alobaki, natiaga mwa bombo oyo eswaka na monoko. Alobaki, pe na fibaka yango. Pe alobaki, soki bombo yango esili. Alobaki, etwaka peza minute tukumisato. Pe alobaki, bongo, natiki kotea.
He said, you know, this morning I thought I was a little over time, I spit it out. I had a button in my mouth.
Allo Baki, Boyebi, na tongo ya lelo, na monaki ete, na lekisaki tango mwa moke, na bwaka ki yangu, na zaraki nde, na buton na monoko nangai.
I ain't gonna put anything in. Toy. Hope I don't get some butts in our pocket.
Ngai na kotia eloko moko te. Na bongo to bazi ete. Tozali na babuto na mabenga na biso te.
But we are, I hope that didn't sound sacrilegious here, but just, you know, even God has a sense of humor, you know.
Kasi tozali na bazi ete yango. Ezali li solo ya kotuka te kasi ngai boyebi ata nzambe pe alingaka kosekisa boyebi.
So we are very thankful to be here and have this time of fellowship and with this grand privilege to break the bread of life once again in my own simple little way.
Na bongo tozongisi batondi mingi ndenge tozali awa pe tozwi tango oyo ya bondeko pe libaku malamu yako kabula lisusu lipa na bomoi na mwa lolenge na ngai yako mikitisa.
I know as theologians as that man spoke here last night from England, my, he'd get up behind a person like that with my seventh grade education.
Na yebi, lokola bato dalikindo, ndenge mobali oyu autaki na Angleterre, alobaki awa lobi na pokwa. Oh, na inako tele masima na moto ya ndenge wana. Na mwa mayele na ngai ya mibu sambo pamba na kelasi.
But I hope that God will interpret to you the meaning in my heart. See, my words are not right, my intentions I trust are.
Kasi na banzi ete nzambe ya kulimbolela bino tina oyo izali na motema na ngai. Bomoni. Soki maloba na ngai izali malamu te na nati motema ete ba mposa na ngai izali malamu.
Now, let us read in the scripture. Many of you like to follow, and I'm going to read this morning for just a few moments from the book of Jeremiah the prophet, the second chapter, and I'm going to begin now with the first verse.
Sika wa totanga kati na makumi, mingi kati na binu balinga kakolanda, pe na tongo yu, na kotanga po na muantangu. Na buku ya Yirimia musakuli mokapo ya mibale pe na kobanda sikawa na molongo ya yambo.
Moreover, the word of the Lord came unto me saying, go and cry in the ears of Jerusalem saying, thus saith the Lord, I remember thee, the kindness of thy youth and the love of thine espoused, when thou wentest after me in the wilderness and in the land that was not sown.
Liloba na Yahweh, eyela kingai ete. Kenda peganga na matoi na Yerusalem ete. Yahweh alobi boyete. Nazaliko kanisa boboto na bolenge na yo. Pe bolingo na tango na kubana na yo. Wana utambola kisima nangai kati na lisobe.
Israel was holiness unto the Lord, and the first fruits of his increase. All that devour him shall and offend, evil shall come upon them, saith the Lord.
Yisraeli, abulisamaki pona Yahweh. Oyo na liboso euti na kofuluka na ye. Nyonso ba oyo balei ye. Pe, bazalaki na likambo. Mabe ekwela ki bango, Yahweh alobi bongo.
Hear ye the word of the Lord, O house of Jacob, and all the families of the house of Israel.
Boyoka, liloba na Yahweh, e ndako na Yakobo. Pe biloko nyonso na ndako na Yisalele.
Thus saith the Lord, what iniquity have your fathers found in me, that they have gone far from me and walked after vanity and are become vain?
Yahweh alobi boyete, batata na bino bazwi mabe nini epai na ngai ete balongwi mosika na ngai pe babili makambo na pamba pe bayei bobele pamba.
Neither said they, where is the Lord that brought us up out of the land of Egypt and led us through the wilderness, through the land of desert and of pits, through the land of drought and of the shadows of death, through the land that no man passed through and no man dwelleth.
Balobi pe ete, Yahweh azali wapi, yeoyo, abutisaki biso longwa na mokili na Egypte pe, atambulisaki biso kati na lisobe, kati na moikili, na bisika, bikauki, pe na mabulu, kati na mokili mozangi mai, pe na ililingi na kufa. Kati na mokili wana, moto azalaki koleka leka te, pe moto afandi te.
And I brought you into a plentiful country to eat the fruit thereof and the goodness thereof. But when you entered, you defiled my land and made my heritage an abomination.
Nakobisaki pe bino kino mokili. Pela moko elanga na mbuma. Ete bolia mbuma na yango pe malamu na yango. Kasi, ekotaki bino, bubebisaki mokili nangai.
And the priest said not, where is the Lord? And the hand of the law knew me not.
Banganga, balobaki te ete, Yahweh azali wapi, pe baoyo bazalaki ko simbaka malako, bayebaki ngai te.
And the pastors also transgressed against me, and the prophets prophesied by Baal, and walked after things that do not profit.
Babateli basalaki mabe liboso na ngai. Basakoli balobaki na kombo na Baala. Pe batambolaki sima na makamu na pamba.
Therefore, I will plead with you, saith the Lord, and with your children will I plead.
Yahweh alobi boyete bongo na kowela na bino. Pe na bana na binu, na kowea na lukola.
For over this land of Chedom and sea, and in the Kedur, and consider diligently that, and see if there be such a thing.
Zambi, kino mabongo na kitimi pe bomona. Botinda epai na kedala pe boso solamalamu. Bota la soko likamolukola oyo.
Has a nation changed their gods, which are no gods? But my people have changed their glory for that which does not profit.
Libota moko, bakotika kande, banzambe na bango, nde, bazalaki banzambe te, kasi bato nangai, batika kikembo na bango, po na yango, ezali pamba.
Be astonished, O you heavens, at this, and be horrible afraid. You're desolate, saith the Lord.
Eh, likolo, o kamwa na likambo oyu. Oza na somo mingi, o lenga lenga. Yahweh alobi boye.
For my people have committed two evils. They have forsaken me, the fountain of living waters, and have hewed them out cisterns. Broken cisterns that can hold no water.
Zambi bato nangai basali masumu mibale. Batiki ngai liziba na mai na bomoi. Pe bamitimoleli mabulu. Mabulu matobwani. Makosimbaka maite.
May the Lord add his blessings to the reading of his words. And I would like to take a text of that. It's broken cisterns.
Tikankolo abakisa mapamboli na ye na botangi ya maloba na ye. Pena kosepela kobenda utana yango liteya na kombo ya mabulu matobwani.
When in reading this scripture this morning, which all scripture is given by inspiration, and we come to the house of the Lord for correction and for understanding.
Tango to tangili komi oyu, na tongo oyu, boye, makomi nyoso e uti na molimu, peto yaka nandako na nkolo po na kosembolama, pe kososola.
And sometimes that we see the any little thing in the way, like this military man a while ago was speaking to us and saying that some certain thing that perhaps maybe in some other country has a certain missile or something on that idea. And we've got to find something to counteract that in military strategy.
Pembala mingi, tukuta na kanaba, mwa makambu yandenge na ndenge na nzela. Ndoko la soda oyo ileki mwa tango, oyo auti konsolo na biso. Pe alobaki ete, bikolo mosusu. Oyo tango mosusu ekoki kozala na ekolo mosusu oyo ezali na misile moko boye to eloko moko ya ndenge wana. Pe biso tosengeli kosala eloko mosusu mpona kotelemela yango na mayele ya basoda.
Well, the same thing goes into a church to perish where a man is preaching or if he's an evangelist in the field.
Likambo yango pe esalamaka na lingomba to na ndako nzambe epai moto azali koteya. To soki azali mopalanganisi sango malamu na ilanga.
When he sees uprisings and something that's just starting, though in its infancy or whatever it is, it's that man, if he's a servant of God, to blot that thing so far from the people's minds that they'll keep away from it. And we don't want that to happen for us to get into places like that.
Soki amundi batu kutomboka, likambo moko, oye uti kubanda. Kosaleba, na ibandeli na yango, to likambo nini, ezali likambo ya moto yango. Soki, azali bosali na nzambe ete, asuki sa likambo yango wana, ekota na makanisi na bato te, po bakota na likambo yango te, to lingite ete esalema, ete tokota na bisika ya ndenge wana.
Now, during the time of Jeremiah here, his prophecy, it had been about 60 years since the death of Isaiah. Isaiah, and there had been about 60 years without a major prophet.
Bongo na eleko ya ilimia awa, isakoli na ye, ilikaki mibu pene na tuku motoba utaliwa ya Isaya. Isaya pe, basalaki mibu pene na tuku motoba kuzanga musakoli ya monene.
There was Habakkuk and some of the small minor prophets, but Isaiah was the last major prophet.
Habakkuk, nabasakoli mususu ya mike bazalaki, kasi Yesaya, azalaki musakoli ya munene o yasuka.
And the people had during this time, had no one to call them out. They had drifted, yet they were God's people, had drifted into this state now that we find them in as Jeremiah came to prophesy to them.
Peli bota na ileko yango. Bazalaki na motopo na kubimisa bango te. Batangwaki. Nzoka nde bazalaki libota na nzambe. Batangwaki kino na ezaleli oyo. Oyo tomoni bango na yango. Tango yilimia ayaki kosakola mpona bango.
And Jeremiah also he prophesied before the exile, and also he went into exile with him.
Yilimia pe azalaki, repeat. Yilimia pe azalaki. Asakolaki libosoba kende na mboka mupaya. Yepe akendeki na mboka mupaya elongo na bango.
And then, of course, Daniel, come on, after Jeremiah, Daniel said that he had understandings by the scripture of the 70 years that they were to be there.
Nasima na tembete Daniele nde ayaki sima ilimia. Pe Daniele alobaki ete. Asosolaki nanzela ya makomi mibu tuku sambo. Oyo basengelaki kozala kuna.
Of course, there was another prophet among them that wanted to make this yoke as he put it up on his neck, that it would be a small thing, that within 2 years, well, God was going to bring them all back. But Jeremiah no different from that.
Ya solo. Musakoli mosusu azalaki katira bango. Oyo alingaki kosala ete mokumba yango. Tango, alataki yango na kingo na ye. Ete ilingaki kozala likambo ya moke. Ete kati na mibu mibale. Nzambe alingaki kozongisa bango nyonso. Kasi Yirimia ayebaki yango malamu.
And we know what happened to the prophet who prophesied wrongly. He died that same year. So God wouldn't let him stand.
Petro ebili kambo ekomelaki mosakoli ya oyo. Asakolaki lokuta akufaki na mubu yango kaka. Boye Nzambe alingaki te ete aumela.
And now we also notice the conditions of the people in that day.
Isusu tomoni pe bizaleli. Yabato na eleko yango.
Now, I do not wish you to misunderstand me. I am not aiming what I aim to say here, some scriptures, little notes.
Bongo, nalingite ete boto sorangai mabe. Na, nakani motote. Na oyo, nakani koloba awa. Makomi moke, pe maye na bongisi.
Used to be I didn't have to write my scriptures and things down, but after I passed 25 the second time, well, I don't remember like I used to. So I write down a scripture and kind of know from that where I'm going.
Kala nazalaki na tina te ya yako koma biteni ya makomi na makamo susu oyo na kusalela. Kasi simanangai kolekisa mibu tuku mibale na mitano. Mbala ya mibale, na koma kobosa na mingi boye, na koma kokoma, biteni ya makomi, po na yeba uta na yango, epa inazali kokende.
And then so much time praying for the sick and so forth and out and gone, I don't have time to really study like I should do.
Lisusu, na pesa katango mingi na kobonde la po na babeli, pe makaomususu, na mibembo. Na lulenge ete na zalaka peza na tango ya koyeko la ndenge esengeli te.
Now, but this great prophet of this day was Jeremiah, and he was something on the order of Amos and many of the other prophets that rose up. He was stirred when he seen the conditions of the nation.
Sikawa, kati musakoli munene oyu. Ya eleko wana, izalaki nde Yirimia. Pe azalaki mosakoli monene lokola Amosa na basakoli mosusu mingi. Oyo bazalaki. Atungisa maki mingi. Tango amonaki bizaleli ya ekolo.
Now there were places sometime when you're speaking about a nation, it might think that it's reflecting to a certain group. It's not that, it's the overall picture of the nation.
Tango mosusu soki olobi na tina na ekolo. Moto akoki kokanisa ete ozali kolobela etonga moko boye. Ezali bongo te, ezali nde elilingi ya ekolo na mobimba.
And we find today a very comparative condition today as it was in the days of Jeremiah. That the nation itself altogether has gone into more or less idolatry. I'd say, got away from God.
Peto zali komona lelo. Ezaleli ya lelo ekomi penza lokola oyo ezalaki na eleko ya Yirimia. Ete kolo yango moko na mobimba. Emi koti sitoloba kati na losambo ya bikeko. Lokola nakoki koloba ete etangwaki musika na Nzambe.
And by doing that, it's been the weakness of the pulpit. Because if the pulpit would have stayed straight and with the word of God, God would be in every church like he is moving among us here.
Pe lokola ekomaki bongo, ezalaki nde bolembu ya etelo. Pamba te, soki etelo etelemaki kaka ngwi na liloba na Nzambe, Nzambe alingaki kozala la mangomba nyonso ndenge azali kosala awa epai na biso.
But they have led away from that, and that's the thing that I want to talk about this morning. And now we find that that's absolutely true in every age.
Kasi bamemi bato mosika na yango. Pe yango nde likambo na lingi kolobela na ntongo ya lelo. Bongo tomoni ete ezali penza likambo oyo ezali kosalema penza kati na bileko nyonso.
I believe it was Amos as I referred to him a while ago that he said he was not a prophet, he was the son of a prophet, but said that when the lion roars, who can be fear?
Nabanzi ezalaki Amos oyo nauti kolobela. Nde alobaki ete azali mosakolite mwana mosakolipete kasi alobaki ete soki nkosi angulumi nani akobanga te.
And if anyone ever heard a real lion roar in the wilderness, these you hear in the cages around here are just meowing. But when one roars in the wilderness, everything takes heed.
Pe soki moto moko asila koyoka nkosi penza konguluma na lisobe. Bawe bayokaka awa na kati na ndako ya bibende, balelaka bobele lokola banyau. Kati soki nkosi ya ngulumi na lisobe, biloko nyonso esalaka keba.
I've laid in the jungle a Hunnam, and he's the king of the beast. And when that lion roars, even the beetles stop hollering. Everything the...
Ngai nasila kolala na zamba, na bokila ya nkosi. Azali mokonzi ya banyama, pe soki nkosi ya ngulumi, ata banyama ya mike, batika kama kelele, biloko nyonso.
The jackals and the hyenas are screaming, and the other animals, the squawking of the baboons and monkeys, the beetles, you can hardly hear yourself think, but in a distant let a lion roar, and every beetle will stop hollering.
Ba, bambulu na bikange. Oyo basalaka makelele, na banyama mosusu, na makelele ya bankema, na bamakaku, na banyama mike, okoki koyoka makanisi na yo malamu te. Kasi na musika, soki kosi angulumi, banyama ya mike nyonso, ekotika makelele.
See, everything's afraid of him, yet there's many things can kill him, but he's recognized as a king amongst the beasts.
Bomoni, banyama nyonso babanga kaye. Nzoka nde banyama mingi ezali oyo ekoki kobomaye. Kasi ayebani lokola mokonzi kati na banyama.
He said, when the lion roars, who can but fear? He said, then God has spoken, who can but prophesy?
Alobaki, soki nkosi angulumi. Nani akobanga te? Alobaki, boye nzambe alobi. Nani akosakola te?
That's, I think, the condition meets that challenge again today. God has spoken. See? And we see the handwriting on the wall. So it's very easy to prophesy and see that we're at the end time.
Pe yango nde nakalisi ezaleli oyo esengeli pe po na mondenge ya lelo. Nzambe alobi bomoni. Pe totali komona nkoma na etutu. Boye komi penza pete. Po na kosakola pe, komona ete tokomi na tango na suka.
And we're seeing God from every section of denominations, all the way from Catholicism through all the Protestant churches, Buddhas and what more from India and whatever more. He's calling his people together, assembling them together.
Pe totali komona nzambe. Uta la biteni nyonso ya bibongiseli. Uta mosika na katolisisme. Koleka na mangomba nyonso ya misioni. Ya Buddha, pe ya mosusu. Uta na ende, pe bikolo mosusu. Azaliko benga libota na ye, ete basangana. Azaliko sangisa bango.
And I'm very happy for that, to see this day coming. Now, it's a great day, one of the greatest privileges.
Pe na nazali na esengo monene mpo na yango. Yakomona ete mokolo yango ezali koya. Sika wa biso, ezali mokolo monene. mokolo moko na matomba oyo eleki minene.
That if I had to, if I was would have known before there was a world when we were souls, a part of God that we are, for we were with Him before the foundations of the world, because there's only one form of eternal life, and that's God, and we're a part of Him.
Yango wana soki na sengelaki soki na yebaki liboso ete mokili ezala. Tango totalaki na ino milimo kati na Nzambe ezali bongo pamba te. Tozalaki elongo na ye liboso na kozaisama na mokili. Pamba te, lolenge ya bomoi na seko, ezali bobele moko, ezali nde Nzambe. Pe, tozali eteni na ye.
We was not so much that we would know and could think and had a being, but we were in His thoughts of what we were before the foundation of the world.
Eliko lobate ete, tokoraki koyeba, pe kokanisa. Pe ete, tozalaki bato penza, kasi tozalaki kati na makanisi na ye. Ya oyo biso tozalaki, liboso na kozaisama na mokili.
Because we are a part of Him, like my son is part of me and I'm part of my father, and so forth. We are sons and daughters of God by His foreknowledge.
Bamba te, tozali eteni na ye. Ndenge mwana na ngai ya mobali azali eteni na ngai. Pe ngai nazali eteni ya tata na ngai. Pe bongo na bongo, tozali bana na Nzambe ya mibali na ya basi, na boyebi na ye liboso.
And back there, if I could have known as I know now, and that I could look over the whole span of time, and He had said to me, what time do you want to live?
Pe, na eleko wana, soki nazalaki na boyebi oyo, nazali na yango lelo, pe soki na kokaki, kotambu samiso likolo, na etando mobimba ya tango pesoki alobaki na ngai oliko bika na eleko nini.
I said this time right now, just the eve of the ending up of world history and the oncoming of the kingdom of God to be established in the earth. I think it's the most glorious time of all ages is right now.
Nalingaki koloba na eleko oyo ya lelo oye zali liboso penza na suka ya lisolo ya mokili. Pe liboso na bokonzi na Nzambe oyo ekomi pene na kotiama na mabele. Na banzi ete ezali eleko oyo eleki bileko nyonso na kembo. Ezali eleko oyo.
We find out here that Israel is accused by the prophet when God had ordained him and sent him out. They were accused of two major sins.
Tomoni awa et mosakoli afundi Isalele simana Nzambe kobulisa ye pe kotinda ye afundi bango pola masumu mibale ya minene.
And we want to talk on those two things that they had done, and from that we want to prosper by.
Toligi kolobela makambo mibale oyo basalaka pe utala yango toligi kokende liboso na nzela na yango.
They had turned from God, the fountain of living water, and had hewed themselves out cisterns.
Zokande, bapesa kinzambe mokongo, yeli ziba, yamai na bomoi, pe bamitimolelaki mabulu.
They had turned from the thing that God had given them and had hewed themselves something that they had did themselves.
Bapesaki mokongo na eloko oyo Nzambe apesaki bango. Pe bamitimolelaki eloko oyo bango moko basalaki.
And these cisterns, you notice, they had broken and they were leaking. Now a broken cistern cannot hold water, it'll leak out.
Pe babulu yango botala. Yango ezalaki ya kotoboka pe ezalaki kotangisa mai. Nzokande libulu oyo etoboka ekoki kosimba mai te ekotangisa mai.
I was raised on a farm and I know what an old cistern is and the difficulty we have with it.
Ngai nakola na elanga pe na yebi eloko babengi libulu ya kala pe ndenge enyokolaka bato.
And this leaking cistern is a very fine picture, I think, of this day, that when our everything that we have tried to do to get man together, get people together, get churches together. It has become always in the realm of intellectual trying.
Libulu oyo etangisaka mayi ezali penza etaliseli malamu nakadisi ya eleko oyo nyonso oya biso oyo tomeki kosala pona kosangisa bato kosangisa mabota kosangisa mangomba ekoma katango nyonso makambo ya moto pasi.
We've tried to make all the Methodists become Baptists and vice versa and the different denominations, and that was not God's program to begin with.
Tomekaka kosala ete ba Methodiste nyonso bakoma ba Baptiste pe ba moko bakoma ba mosusu na mangomba ndenge na ndenge kasi ezalaki na yango kutu mwango na Nzambe te.
God only has one meeting place. He said over there in the book of Exodus that I have chosen the place to put my name, and that's the only place that I'll meet people.
Nzambe azali bobele na isika ya bokutani moko pamba alobaki kuna na buku ya Esode ete naponi esika ya kotia kombo na ngai pe wana nde esika bobele moko oyo na kokutana na bato.
And he chose a place to put his name, and where he put his name, that's where he met Israel.
Aponaki esika ya kotia kombo na ye pe esika azalaki kotia kombo na ye nde esika oyo azali kokutana na Yisalele.
He's got a place that he meets his church today, and he chose that name. That name is Jesus Christ.
Azali na esika akutaka na lingomba na ye na eleko oyo pe ye moto apolaki kombo yango. Kombo yango ezali Yesu Kristo.
And that's where he meets a true believer, when he's in Jesus Christ. That's where God chose to put his name.
Kunande esika akutanaka na mondimi penza soki azali kati na Yesu Kristo. Oyo wanande esika Nzambe apona ya kotia kombo na ye.
He said God's name, he said I came in my Father's name. So that's where God put his name, is in Christ, and in Christ is where we can all meet under the shed blood and there have real true fellowship.
Okoloba kombo na Nzambe alobaki na ye na kombo ya tata na ngai. Boye oyo wanande esika Nzambe atia kombo na ye ezali nde kati na Kristo. Pe kati na Kristo nde esika oyo biso nyonso tokoki kokutana na se ya makila oyo esopanaki. Pe kuna nde epai tozalaka na bondeko ya solo solo.
God made his program at the beginning in the Garden of Eden, where the place he would meet man, and that wasn't upon intellectual understandings. If it had, Eve was exactly in line with his program.
Nzambe asalaki mwango na ye na ebandeli na elanga na Edene nde esika oyo azalaki kokutana na bato kasi ezalaki na lisosoli ya mayele ya bongo te. Soki ezalaki bongo ewa alingaki kolongobana na mwango na ye.
But we know that her accepting Satan's intellectual conception, surely God will not, but God said he would.
Kasi toyebi ete ye andimaki likanisi ya mayele ya Satana ya solo. Nzambe akosala yango te. Kasi Nzambe alobaka ete akosala bongo.
And so then he chose a place of redemption, and it was by blood and not by intellectual conceptions.
Na yango aponaki esika ya lisiko ezalaki na nzela na makila kasi na nzela na likanisi ya mayele ya bongo te.
So we're only beating the air, but it's just human nature that that people will try to do that.
Boye tozali obele kobeta mopepe kasi ezali kaka na lolenge ya bomoto nde bato balukaka kosala bongo.
If we had time we could break it down in many pieces, but I don't want that button, so we'll just try to make it as simple as possible. Leaking cisterns.
Soki tozalaki na tango tolingaki kolobela yango na mbolai kasi nazali na posa ya buton te. Boye tokobeka kaka komunisa yango pete peza mabulu oyo etangisaka mai.
And we find that it's absolutely happened again. It's a very picture of our age that we're living in, of all of our trying.
Petomoni ete e komi penza ko salem lisusu. Ezali penza elilingi ya ileko na biso. Oyo tozali kobika kati na yango. Ya mitungisi nyoso oyo tozali na yango.
And no disregards to ever effort that any servant of God that even names the name of Jesus Christ, he ought to be honored for just even naming his name in reverence and respect.
Nalimemia penza. Pona makasi nyoso oyo mosali na Nzambe nyoso azali kosala. Oyo atangaka, atakotanga, kombo na Yesu Kristo. Basengela ki kopesa ye lokumu kaka po atangaka, atakotanga. Kombo na ye.
And the great evangelistical systems that's crossed the earth and so forth in these last days, I think still we'll never be able to get people in one heart until we get them underneath the blood of Jesus Christ. That's the only place that we'll ever be safely.
Na mabongisi minene ya kopalagisa sango malamu. Oyo etamboli mokili mobimba pe nyoso wana na mikolo oyo ya suka. Na banzi kasi tokukokate kusala ete batoba koma na motema moko. Soki tobemi bango liboso na se na makila na Yesu Kristo te. Yango nde esika bobele moko epai tokoki kozala na kimia.
Someone called me not long ago from up in the east and said, Brother Branham, I hear you moved out to Arizona and you farmed a place there where that where they safety.
Moto moko abenga kigayi ele kitangu mulaite. Utakula na esti pe alubaki. Ndeko Branham na yokete okomi kofanda na Arizona. Pe ubongisi esika moko kuna. Kimia izali kuna.
And as you know how the message come and the Lord told me what would happen in Alaska and how down to California it would be. And it's just been that way.
Pendenge boyebi motindo. Sango yango eyaki. Kolo ayibisaki ngai makambo oyo ilingaki kosalema na Alaska pe ndenge ilingaki kosalema na California mobimba pe esalemaki penza bongo.
He said, now if that's shaking and everything work is the safety zone. I said, there is one safety zone that I know of. That's in Christ. For those that are in Christ, it's the only one I know.
Alobaki boye soki mabele ekoningana pe nyoso wana. Esika ya kimia izali wapi? Nalobaki. Esika ya kimia oyo ngai na yebi izali moko pamba. Izali ne kati na Kristo pamba te. Ba oyo bazali kati na Kristo bako. Yango nde esika bobele moko oyo ngai na yebi.
Now Jeremiah was called also the weeping prophet.
Nzoka de Yirimia. Bazalaki pe kobenga ye mosakoli oyo alelaka.
And because I believe that made this prophet weep, was because him being a prophet, and the word of the Lord comes to such, and seeing the people walk after their traditions, and thought they were all right, and no way at all to turn them.
Nabanzi, eloko oyo ezalagi kolelisa. Kolelisa mosakoli yango, nde ezalipo ye lokola mosakoli. Pe liloba na nkolo eyaka epai na bato lokola bango. Tango azalaki komona bato kolanda bonkoko na bango. Pe kokanisa ete ezalaki na yango babete. Ye azalaki na makoki ata mokete ya kobongo la bango.
For there's going straight to exile because we know you reap what you sow. Regardless of who you are, what you are. And we as a nation have reaped. Are sold rather, and we've got to reap.
Pambate, bazalaki kokende semba namboka mopaya. Poto yebiete, moto akobuka eloko oyo akolona. Ozala nani? Ozala nini? Pe biso lokola ekolo tobuki to loninde pe to sengeli kobuka.
I'm speaking tomorrow, the Lord willing, at afternoon on birth pains, and I touch that in there, that we cannot get by with nothing. We've got to reap what we sow.
Lobi na sima na zanga, soki kolo alingi na kolobali kolo na pasi ya kobota. Pe na kolobela yango kuna, ete tokoki kozanga etumbu te. Tosengeli kobuka oyo toloni.
And if God would let us get by with our perversion of Christianity today and perverting the people into these things that so-called Christianity, as Brother Moore once said, he'd be morally obligated to raise up Sodom and Gomorrah and apologize for burning them up.
Pesoki nzambe apesi biso etumbu te. Ndenge tobongoli bo Kristo lelo, tobongoli bato pe, tomemi bango na makambo ya bo Kristo ya maloba. Ndenge ndeko Moore alobaki mokolo moko ete, na lisoso li malamu, akondima kosekwisa bato ya Sodoma na Gomora. Pe kosenga bango bolimbisi, ndenge azikisaki bango.
That's right. Because God's still just and we're unjust as God. It's becoming to His holiness and His word that He makes people reap for what they sow. And we'll have to do that.
Ya solo, po ete nzambe azali sembo kino lelo. Pendenge kozanga bo sembo ekomi. Ezali malamu mpo na bo santu na ye. Pe ya liloba na ye te. Abuki sabato eloko yo bango moko baloni. Ekozala pe bongo po na biso.
Now, notice they had left him the fountain of living waters and had hewed themselves cisterns.
Sikawa, botala ete, batikaki yeli ziba ya mai na bomoi. Pe, bamitimulela ki mabulu.
Now there may be somebody here who wouldn't understand what a cistern is. A cistern is a man-made tank that tries to take the place of a well. It's something that somebody dug.
Sikawa, moto mosusu akoki kozala awa. Oyo ayebite soki libulu, ezali nini. Libulu ezali ebombelo ya mai. Oyo bato basali, oyo ezali koluka kozwa esika ya libulu. Ezali eloko oyo batimoli.
And how many knows what a cistern is? Fine. All right. A lot of country people here this morning.
Bato boni bayebi eloko ni libulu. Oh, malamu. Boye, bato mingi ya mboka, bazali awa na tongo ya lelo.
So then, I remember the old cistern at the place, how it looked. I was always afraid to drink from the thing.
Na bongo, bango. Nazalaki komika nisela ndenge libulu moko ya kala. Ezalaki na isika moko boye. Pe nazalaki tango nyoso kobanga po na komela mai na yango.
It was a man-made tank. And it never can be relied on. You cannot rely on a cistern.
Ezalaki e bombelo ya bato basali. Pe bakoki kotiela yango motema ata mokete. Okoki kotiela libulu motema te.
Now anything that man does is usually not very good.
Zokande eloko nyonso oyo bato basali. Italaka penza malamu tango nyonso te.
But just like the Lord set time into its cycle and the earth turning every year, every time it crosses, every day, every hour and the sun setting and it never fails.
Kasi kaka ndenge nkolo atia tango katina nzela na yango pendenge mabele e balukaka mobu na mobu elekaka tango nyoso mikolo nyoso ngonga nyoso pe kolala ya moyi pe ezanga kate.
But the very best watches we can get a fail in many minutes in a month's time, no doubt.
Kasi ba montre ya malamu koleka oyo tokoki kozala na yango eko koma na retard ya minute ebele kati na sanza moko na tembete.
But you see, everything God does is perfect and what man does is imperfect. So why accept what man does when you can have perfect?
Kasi bomoni, eloko nyonso yo nzambe asalaka ebongaka be. Kasi oyo moto asalaka ebongaka be te boye. Po na nini kondima oyo moto asali? Natango oyo okoki kozwa oyo ebongi be.
I've always said that about us Pentecostal people. See, we know, and we're not out of the order, of course, of God. We don't believe.
Nalobaka yango tango nyonso na oyo etali biso ba Pentecôtiste bomoni to yebi pe na tembete tozali libanda na molongo ya Nzambe te to ndimite.
But we also know that among us we have people who try to impersonate the other fellow. That's just human. They'll try to do that.
Kasi to yebi pe te kati na biso tozali na bato oyo balukaka komekola baninga oyo wana ezali ndenge ya bato bamekaka kosala bongo.
Did it in the Bible, one I'm a Paul, I'm a Silas, and so forth, but they try to impersonate what someone else did or is doing.
Basalaki bongo na Biblia moko alobaki ngai nazali moto ya Paulo, nazali moto ya Silasi pe bongo na bongo kasi bango bazalaki koluka komekola oyo moto mosusu asalaki to azali kosala.
But why would you accept a false impersonation when the skies are full of the genuine thing? When the promise isn't to you and to your children. Why would we accept something that was different?
Kasi po na nini kondima eloko ya lokuta oyo bamekoli na tango oyo likolo etondi na biloko ya solo. Na tango oyo elaka ezali pona bino pe pona bana na bino pona nini kondima eloko ya ndenge mosusu.
Why would we take up a creed or a dogma when the Bible is the unadulterated word of God?
Pona nini kozwa binimeli to biyambweli na tango oyo Biblia ezali liloba na Nzambe oyo ezangi kosangisama.
Why would we try to add to or take from when the Lord Jesus said in Revelation 22:18, whosoever shall take one word out of it or add one word to it, his part will be taken from the book of life.
Pona nini koluka kobakisa to kolongola na tango yo nkolo Yesu alobaki na imoniseli tuku bene mibale zomi na mwambe ye oyo akolonga iloba na yango moko pamba to akobakisa iloba moko pamba likolo na yango likabona ye ekolongolama na buku na bomoi.
When God first set the human race on earth, he told them they live by his word.
Na ibandeli tango Nzambe atiaki bato na mokili alobaki na bango babika na iloba na ye.
Now the word of God is like a chain. You're passing across hell with it, and its chains only its best at its weakest link, and God wants us to keep every word of it.
Zokande liloba na Nzambe ezali lokola minyololo oyo bakatisaka na yango lifelo pe bayebaka makasi ya monyololo bobele na ekanganelo na yango oyo ya motawu koleka pe Nzambe alingi ete totosa liloba na yango moko na moko.
Now that's the first of the Bible. Just to break one word plunge the human race into a darkness of death.
Nzokande oyo wana ezalaki ebandeli ya Biblia kozanga botosi ya iloba moko pamba ebwakaki bato kati na molili ya kufa.
Jesus came in the middle of the Bible and he said that man shall not live by bread alone but by every word.
Yesu ayaki na katikati ya Biblia pe alobaki ete moto akobika kaka na lipa te kasi na liloba nyonso.
Not just part of the words, or 99 out of 100, but every word, just like even Adam was.
Kaka ndambo na malobate, to tuku libwa likolo na makomate, kasi loba nyoso, lokola ewa na Adamu.
And in the last of the Bible, Revelation 22:18, he said that whosoever shall take a word out of this or add one word to it,
pe na suka ya Biblia na imoniseli tuku bale na mibale zomi na mwambe alobi ete ye oyo akolonga iloba moko na yango to akobakisa iloba moko pamba na yango.
So why do we need to inject in here somebody's ideas of things when this is God's own idea about it? We want to take what he said, and it's also written, let every man's word be a lie and mine be the truth.
Boyeti na nini kokotisa makanisi ya moto kati na yango Natango yo ezali likanisi ya Nzambe ye moko pona likambo yango. Tozali na posa ya kozwa oyo ye alobi. Ikomami pe tikaite liloba ya moto nyonso ezala lokuta pe oyo ya ngai ezala solo.
That's what Samaria, this prophet in the days of Jeremiah. He was a prophet. He had the word of the Lord. And this fellow was trying to inject something to it. Now, it cannot be relied upon.
Yangonde zalaki likambo ya mosakoli oyo. Natango ya Yirimia. Azalaki mosakoli. Ye moto azalaki na liloba na Yahweh. Pe mobali wana azalaki koluka. Kokoti sa eloko moko na kati na yango. Nzokande.
And I'm likening these tanks now to these systems that we have tried to take and to take the place of the original Word of God.
Penazali sika kokokanisa bibombelo ya mayi yango na mimesano oyo tomeki kozwa po ezwa isika ya liloba na Nzambe oyo ya solo solo.
For nothing can take its place. It is God.
Pambate, eloko mokote, eko yiko zwa esika na yango, ezali Nzambe.
In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God, and the Word was made flesh and dwelt among us.
Na ebandeli liloba azalaki. Pe liloba azalaki elongo na Nzambe. Pe liloba azalaki Nzambe. Bongo liloba, akomaki mosuni pe afandaki elongo na biso.
And Hebrews 13:8 said, He's the same yesterday, today, and forever. How can we rub away from that?
Na Bible, zomi na misato, mwambe. Elobami, azali ndenge moko lobi lelo peli bela. Ndenge nini toko kiko longola yango?
It's got to be the truth. He remains the same. He's the same in every principle.
Esengeli kozala solo. Azali kaka ndenge moko. Azali ndenge moko na mobeko moko moko.
That's the reason you enjoy it, you Baptists and Methodists and Catholics and Presbyterians and so forth. Enjoy that presence. Somewhere in you, you've accepted God.
Yango nde tina bosepelaka na yango. Bino ba Baptiste, na ba Methodiste, pe ba Catholique, na ba Presbyterien, na ba mosusu. Bosepelaka na bozali yango. Na isika moko. Kati na yo, ondi manzambe.
Maybe sometime in an intellectual way, maybe you have felt the power of God and you're a servant of God, but when you can really come into God and recognize your place in Him as a son or a daughter of God, that's what brings that great thrill to you that God intended you to have.
Ekoki kozala tango mosusu na lolenge ya mayele ya bongo. Tango mosusu, oyokaki nguya na Nzambe. Pe, ozali mosali na Nzambe. Kasi soki okoti penza kati na Nzambe pe ososoli esika na yo kati na ye lokola mwana na Nzambe ya mobali to ya mwasi yango penza nde ekopesa yo esengo monene oyo Nzambe akana po na yo.
Now we notice in St. Mark the 16th chapter Jesus did not say go ye into all the world and teach, he said go preach the gospel.
Sikawa tomoni na Malako Mokapo ya zomi na motoba ete Yesu alobaki te. Boke ni na mokili mobimba. Pe bopesa malakisi. Alobaki, boke nde kote ya sango malamu.
Preach the gospel is demonstrating the power of the Holy Spirit. Go into all the world and demonstrate the power of the Holy Ghost.
Bote ya sango malamu, elingi koloba. Botali sa polele nguya ya molimo santo. Bokende na mokili mobimba, pe botali sa polele nguya ya molimo santo.
Talking to a brother, one of the sponsors on the meeting in India, in Bombay there, down in South Africa and different places, where the missionaries have taught it as a word, or as an intellectual conception.
Nazala yiko solo nande kumobali moko, moko na bawoyo, bapesa ki mbongo ya, po na mayanga ni nangani na end, kuna na Bombay. Kino na Afrique du Sud, pe, na bikolo ndenge na ndenge, epai ba missionnaire, basilaka kopesa malakisi yango. Lokola liloba moko boyeto, lokola mayele ya bongo.
But one day in the meeting, when the Holy Spirit came down Himself, and saved 30,000 blanket natives at one altar call. Right on the same ground where they were standing.
Kati mokolo moko, kati na liyangani, tango moli mosanto akitaki ye moko, abikisaki bato yamboka penza koto tukumisato, tango na benga ki bato na itumbelo mbala moko pamba, pe kaka wana esika we batele maki.
Women standing there who had been as naked as they almost were when they come into the world. In the very minute that they raised their hands to receive Christ, and the Holy Spirit fell upon the place and healed 25,000 people at one time. Off of wheelchairs, cots, and stretchers.
Basi oyo bazalaki wana, bazalaki penza bolumbu, toloba. Ndenge bazalaki tango babotamaki. Pe kaka tango oyo batombolaki maboko pona koyamba Kristo. Molimo santo akitaki na isika yango. Pe abikisaki bato koto tuku mibale na mitano na mbala moko. Batiki bakit ya bibosono, bambeto ya molako, pe oyo ya babeli.
The mayor of the city had me next day look at these bandits going down the street.
Moyangeli ya ingumba yango, abenga kingai na telefone, na mokolo oyo ilandaki, po natala, mituka etondi na biloko yango, tango izalaki kolika na balabala.
Them women standing there, naked, not knowing they were naked. But as soon as the Holy Spirit struck them, they folded their arms to walk away from the presence of their man.
Nabongo basi, oyo bazalaki wana bolumbu. Kasi bazalaki koyebate, ete bazalaki bolumbu. Kasi kaka tango moli monsanto, asimbaki bango. Bakangaki maboko na bango. Pona kukende musika na mibali oyo bazalaki wana.
And I'm wondering that how that we in America call ourselves a Christian nation, and in the presence of God, and each year we our women take off more, and you ought to be putting on more.
Hey, nazali komitu na ndenge nini biso na Amerika. Oyo tomi bengi ekolo ya ba Kristo. Pe tozalaka liboso na Nzambe kasi mobu na mobu. Biso basi oyo ya biso. Bazali kolongola bilamba koleka. Kasi basengelaki kolata koleka.
And the more Christ you put on, the more conscious you will be of your own conditions.
Koleka, ozali kolata Kristo. Koleka pe okoyeba lolenge na yo penza.
Sometimes I see the way people act on the street, I wonder if it's just exactly mentally right.
Mbala mingi na talaka, lolenge bato basalaka na balabala. Na mitunaka. So kezali liboma te.
Seems like they don't realize it when they do that. What they are doing, they're making themselves a bait for the devil and to send souls to hell. That's right, but the world is in a corruption like it was in the days of Jeremiah.
Emona kalokolete, basoso la katete, tango basalaka bongo, makambo oyo basalaka, bamikomi saka pambu, pona zabolo. Pona kotinda milimo na lifelo ya solo kasi mokilie baby lokola na tango ya limia.
Now back to the sister. Now this sister cannot be relied upon because it cannot fill itself.
Tikawa tozongela likambo ya libulu. Nzoka nde libulu bakoki kotela yango motema te po ete ekoki komitondisa te.
And it has to depend upon the local rains to fill it. The local rains of the local revivals, to have a little revival here and a little revival over there, or so forth, to get it filled up.
Esengeli kotalela bambula ya mboka wana, po etonda. Bambula ya mboka wana, toko lamuka ya mboka wana. Kosala mwa mayangani ya kolamuka awa, pe mwa mayangani ya kolamuka kuna. To makambo ya ndenge wana, po etonda.
So it cannot be relied on. It can't fill itself. Insufficiency to itself, it cannot do it, and it's got to depend on the rains to fill it.
Boye, bakoki kotela yango motema te. Ikoki komitondisa te, ikoki te na yango moko. Ikoki te. Pe esengeli kotalela bambula po etondisa yango.
Then let's notice where it gets its rain, where it gets its water, the cistern.
Boye, totala isika ezwaka mbula na yango. Esika libulu ezwaka mai na yango.
It comes off the top of the barns, sheds, where all the dirt that the dust blows up there washes right into the rain and right down into the cistern. A man-made tank.
Eutaka na likolo ya bandako ya bibwele ya bibombelo epai mo pepe ya putulu ememaka botsoto nyonso ememaka na mbula kino na libulu ebombelo ya mai oyo bato basali.
It becomes almost like a cesspool.
Ekomaka penza lokola libulu ya zongo.
And it washes off the top of the barn, where all the animals of the smell in the barnyards and so forth and settle down, and the air blows in the dust and stuff on the barn, and then the local rain comes along and washes the rain right off.
Pe sukoli motondo yandako, epai banyama nyonso, solo yalopango yabibwele, pe nyonso wana ekiti, mopepe ebemi puputulu na biloko mosusu likolo yalopango yango. Nasima mbula ya mboka wana yeiko sukola. Mbula yeko mema nyonso wana.
And then the water is carried by a man-made trough through a man-made spout to a man-made tank. And then when it gets there, it's filthy, so filthy that you have to put a strainer rag on it or you couldn't drink it.
Nasima mai yango ememami na nzela ya mai oyo bato basali. Eleki na tiyo oyo bato basali, kino na ebombelo ya mai oyo bato basali. Bongo, soki ekomi kuna. Eko maka mbindo, mbindo penza na lolengete, osegeli kotia, ekongoleli likolo na yango, soki te, okoki komele yango te.
Now, see, it's washing from the roof by a man-made trough, man-made spout into a man-made tank.
Sika abomoni ememi bosoto longwa na motondo eleki na nzela ya mayo oyo bato basali na tiyo oyo bato basali kino na ebombelo oyo bato basali.
And then it was a man-made strainer over the top of it to see that some of the bugs and things is kept back.
Na bongo batiaka ekongoleli oyo bato basali likolo na yango po banyama mike mike na biloko mosusu ekota kuna te.
Now we notice in these a few days after the water sets there in this man-made denominator tank. Excuse me. All right.
Sikawa, bongo tomoni, namua mikolo oyo ilandi, tango mai esiliko kota kuna katira ebongiseli, to ebombelo oyo bato basali. Bolimbisangai, malamu.
After it's been washed off of all kinds of theologies and things washed into it, now we come to find out when it sits there a few days, it becomes stagnant.
Simana yango kome mama. Likindo nabiloko mosusu yandenge na ndenge. Oyo ememama kikati na yango, sikawa, nasuka. Soki efandi kuna mwa mikolo, tomonaka ete, ekomaka na bosoto.
And anyone knows, in the history of the church, when God sends something forth, a message, and it becomes fresh from God.
Pe moto nyoso ayebi, na lisolo ya lingomba ete, soki nzambe atindi eloko moko, sango moko, ekomaka sika, uta na nzambe.
Then, after the life of that founder, whatever it might be, you call him reformer or whatever you want to say about it, after his death, then they get a system worked up and they make an organization.
Na bongo, simana na bomoi, ya mobandisi na yango. To soko nani, boko kiko benga ye, mobongisi, to nyoso oyo bolingi koloba na tiana yango. Simana liwana ye, bato bakoma kana mobulu mingi pe basali ebongiseli.
And as soon as they make an organization out of that, it dies right there. It never rises again. It's did it through every time back, come on back.
Pe kaka tango bakomisi yango ebongiseli ekufi na mbala moko ekolamuka lisusu te esalemaki bongo mbala nyonso kala longwa na ebandeli.
Giving the regards to this Catholic priest sitting here, when God organized the church or not organized it, God never did organize the church. He's not in that kind of a business. He's in birth, not organization.
Po na kopesa limemia na sango ya katoliko ya fandi awa tango zambe abongisa ki lingomba kutu akomisaki yango ebongiselite. Nzambe akomisa na ino lingomba moko ebongiselite. Azalaka kati na makamo ya ndenge wana te. Azalaka nde kati na mbotama na ibongiselite.
So when God started the church off of the day of Pentecost, and then finally down at Nicaea, Rome, they organized it, and there's where it lost its power.
Izalaki bongo tango nzambe abadaki lingomba na moko la Pentecote. Nasima suka suka kuna na nise na Roma bakomisaki yango ebongiseli. Pe kuna nde epai ebungisaki nguya na yango.
Then we come on down to the Lutheran Reformation, and it was a great thing. The word of God was given, just shall live by faith.
Nasima tokomaki na tango ya kobongisa ya Luther. Pe izalaki likambo ya monene liloba na nzambe epesa maki moyenge bene akobika na kondima.
And when they did, instead of picking up all of them together and marching on, they made a Lutheran church, separating themselves from this group. And then it died.
Atango yango, na isika bango nyoso, basosola, bango nyoso elongo, pe bakoba kokende liboso, bango basalaki lingomba ya baluterien. Bakabwana kina, etonga yango, pe na sima, ekufaki.
Then God raised up John Wesley with the sanctification, the message of the second work of grace. And it was a wonderful thing. But after Wesley and Asbury, they organized it, it died.
Nasima nzambe atelemisaki John Wesley. Nakobulisama. Sango ya mosala ya mibale na ngolu. Pe ezalaki likambo ya kitoko mingi. Kasi sima na Wesley, na Asbury, bakomisaki yango ebongiseli. Ekufaki.
Then up come the Pentecostals with the restoration of the gifts. They were doing fine. What happened? Organized it, it died. Just exactly.
Sima, ba Pentecostiste bayaki na bozongi na makabo. Bazalaki malamu. Likambo nini salemaki. Bakomisaki yango ebongiseli pe. Ekufaki. Ndenge wana penza.
Now, in the midst of all this, God's still calling a remnant out of every one of those generations. And it's our time of coming out, of gathering together.
Sikawa, katira nyoso yo nzambe azali na ino kobenga mwa bato moke, longwa na bikeke wana, moko na moko, ya solo, azali kobenga, pe komingala na biso, ya kobima, ya kosangana.
That's what I think the full gospel businessman has played a great part in breaking down these walls and saying that there's no difference in us. Let us come together and worship God under one principle, not under an organization.
Yango wanangai na moniete, bato na mombongo ya sango malamu mobimba, basali mosala monene ndenge babuki bitutu oyo. Pe balobiete, bokretieni, ezalite, kati na biso, tosangana. Pe tukumba melanzambe na tina moko. Kasi na ibongiselite.
If it was an organization, I'd get off this platform right now. I have nothing to do with it.
Soki ezalaki ibongiseli, na lingaki kolongwa, mbala moko, na itumelo uyo. Nazai na tina na yangote.
What it is, it's got to be a fellowship and not a fellowship of some creed, but a fellowship in Christ by the power of his resurrection. That's the thing that brings life, it brings birth.
Ikambo ezali ete, sengeli nde, koza na bondeko. Pe bondeko na bindimeli moko boyete, kasi bondeko kati na Kristo. Na nguya ya lisekwa na ye, yangonde eloko oyo epesa ka bomoy, epesa ka mbotama.
And before birth can come, we realize there have to be death before birth.
Liboso ete mbotama esaleba, toyebi ete, liwa esengeli koza liboso na mbotama.
And a birth is a mess. I don't care what kind of a birth it is. If it's in a pig pen or wherever it is, it's a mess. And so is the new birth. It makes you do things that ordinarily you wouldn't think you would do.
Pe mbotama ezali eloko ya mbindo. Ata soki ezali mbotama nini. Ezala na lopango ya bangulu to wapi ezali eloko ya mbindo mbotama ya sikape ezali bongo ekosalisa makambo yo na momesano okoki kokanisa kosala yango te.
But when you're ready to die to yourself, then you're born again, a new creature in Christ Jesus. Then things open up and life becomes a new sight to you because you've accepted the person of Jesus Christ and not some theory or some creed.
Kasi soki obelemi mpona kokufa na yo moko nde obotami mbala ya sika. Okomi ekelamu ya sika kati na Yesu Kristo. Na tango wana makambo efungwami pe bomoi ekomi sika. Pona yo, po ete ondimi moto oyo Yesu Kristo, kasi likanisi to endimeli moko boyete.
Even to the written word, it's got to be quickened by the Holy Spirit. No matter how much theology you've got, it's laying there dead.
To, atana oyo etali liloba oyo ekomami. Esengeli ete Molimo Santo apesa yango bomoi. Ata soki, ozaina likindo boni. Ezali ya kukufa.
Now I can have a handful of wheat until it gets into the process. The word can be quickened. The wheat will never live.
Nakoki kozala na ndambo ya masango na loboko. Soki elandi nzela oyo esengeli te po na kozwa bomoi. Masango yango ekozala na bomoi ata moke te.
And you can have a doctor's degree, PHLL, whatever you wish to, but until the Holy Spirit comes upon that and quickens it to you, has a personal experience with God, then the wheat does no good. Your learning is in vain.
Peu koki kozala na diplome ya docteur, na philosophie, na droit, to na nini. Kati soki molimo santo, aye di kolona yango te. Po la kopesa yango bomoi. Pona yo, na lolenge ya lobiko yo, ya yo moko elongo na nzambe. Natako wana masangu yango, izala ntila te. Mayele na yo, izali ya pamba.
As this Englishman said the other night, you're so astonished that all the learning he had is Paul. He had to forget all he knew in order to find Christ, do things that he thought he wouldn't do.
Kasi nzambe ya sala kande bongo, ayoki saka biso soni na makamu na biso ya kelasi. Na lobite ete, Boyinga izali malamu kasi nazali komeka kotali sabino bokeseni.
But that's what God does. He humiliates us in our educational system. Not as I'm trying to support ignorance, but I'm trying to tell you the difference.
Kasi nzambe asalaka nde bongo. Ayokisaka biso soni na makamu na biso ya kelasi. Nalobite ete boyinga izali malamu kasi nazali komeka kotali sabino bokeseni.
Education can never bring life. It takes the Spirit of God to bring life. And that life must not come out of just the intellectual revival.
Kelasi ekoki kopesa bomoi ata mokete. Pona kopesa bomoi esengeli ete molimo na nzambe ezala. Pe bomoi yango esengeli te kouta na mayangani ya kolamuka oyo ya mayele ya bato.
It's got to come out of the Bible, word revival, and that word is the same yesterday, today, and forever. And when it falls today and quickens, you get the same results you did in Acts 2. Exactly.
Isengende ko uta na Biblia, kulamuka ya liloba, pe liloba yango ezali ndenge moko lobi, lelo, pe libela. Soki, ekiti lelo, pe epesi bomoi, okozwa mbano moko. Lokola na misala ya mibale. Denge moko penza.
It always has and it always will be because it's the Spirit of God, the conditions, the atmosphere. It takes atmosphere to do things.
Izalaki tango nyoso bongo. Ikozala pe tango nyoso bongo po ete. Molimo na nzambe nde apesa ka zebi malamu. Po nakosala makambo. Esengeli ete zebi ya malamu izala.
That's the reason you men are always taught. Bringing your children here. Well, certainly that's right.
Yango wana balakisa kabino tango nyoso ete. Boyaka na bana na bino awa. Ezali penza ya solo.
I was glad to see my daughter Rebecca come in and sit down just a few minutes ago. Somebody see me wink at a woman, it was my daughter. So she come in and sat down.
Na sepela ki tango na mwana ki mwana na ngai ya mwasi Rebecca. Kukota pe kufanda kala mingi te. Bamususu kati na bino, bamwana ki ngai tango na bwete la ki mwasi moko liso. Ezala ki de mwana ngai ya mwasi. Boye. Akota kipe afandi.
I want her to receive the baptism of the Spirit. That's why she's here in the meeting. That's what the purpose of it. It takes atmosphere.
Posa nangai ezali ete azwa libatisi ya molimo. Pe yangonde tina azwami awa na liangani. Yangonde tina na yango. Esegeli ete zebi ya malamu ezala.
Oh, Dr. Bosworth, you'd say you'd take a hen egg and put it under a pup, it'll hatch a chicken. Why? Because it's an egg and got the right atmosphere.
Ndenge mobange Dr. Bosworth, azalaka koloba. Oko kiko zwa liki, ya sosope, kotea yango, na se ya mwana ya mbwa. Iko bimisa, mwana ya soso. Pona nini? Po ete ezali liki, pe ezali na zebi ya malamu.
I don't care if you're a Methodist, Baptist, Presbyterian, in the right atmosphere it'll hatch out of, newborn child of God.
Pona nga ezali na tina te, soki, ozali Methodist, Baptist, Presbyterian, kasi na zebi ya malamu. Eko bimisa mwana nzambe, oyo abotamisika. Oyo akosenga liloba.
Atmosphere, that does it. No matter what denominational tag you have.
Zebi ya malamu, nde, esala kabongo. Ata soki ozali na nkoma, ya ebongiseli nini.
Used to herd cattle. I noticed the ranger, when we take them up into the forest, out of the feeding lands, down to ranches, and put them on the forest, he would stand there and watch as he went through the gate at the drift fence.
Nazalaka kosangisa bibwele. Nazalaki kotala mobateli na bibwele tango. Tozalaki komema bango kino na zamba. Longwa, na bisika, na kolia, kuna na mapango ya bibwele. Pe tozalaki komema bango na zamba. Azalaki kotele mawana, pe kotala ndenge, bataki kokota na yekuke, na lopango ya bibwele.
He never paid so much attention to brands because there's all kinds of brands went through there. But there's one thing he did notice, the blood tag.
Atali kokeba penza na bilembo te. Poete bilembo ndenge na ndenge, ezalaki koleka wana. Kasi eloko moko, ezalaki, oyo, azalaki kotala malamu, nkoma ya makila.
It had to be a thoroughbred Hereford or it could not go on that forest because it's the Hereford Association that grazes that forest. It must have a blood tag. To keep the breeding right.
Ekselaki kozala ngombe ya lolenge ya Hereford. Oyo ya solo solo. Soki te, ekokaki kokota na zamba wana te. Po ete, lisanga, po na ba Hereford nde, bazalaki koleisa bangombe na bango na zamba yango. Esengeli kozala na nkoma ya makila. Po lolenge ya bibwele, ezala tango nyoso oyo ya malamu.
And I think that's the way it will be at the day of the judgment.
Nakalizi ete kozala pe bongo na mokolo ya kosambi sama.
He's not going to ask me if I was Methodist, Baptist, Pentecostal, or Presbyterian, but he's going to look for the blood tag. When I see the blood, I'll pass over you. That's the thing.
Ako tu langai te soki nazalaki Methodist, Baptist, Pentecostist, to Presbyterian. Pasi, ako ta landen koma ya makila. Soki na muni makila, na kole kalikolo na bino, yangonde likambo.
So we find that these cisterns, after they sit around a while, they become stagnant, and they are no good.
Bongo toboni ete mabulu yango, soki e umeni mwa moke, ezalaka. Eko makana bosotope, ezalaka isusu na tinate.
And it becomes then also becomes the home of frogs and lizards and snakes and bugs, germs and what more, because it's the stagnated condition that's pushed into it.
Eko makape, natango wana, eko makandako ya magbororo, miselekete, banyoka, banyama mike, mikolobe. Nanini lisus, poete, biloko oyo, elingaka bosotonde, ekenda kakuna.
Could you imagine washing off of a barn roof, or off of a house close to the barn, or anywhere the dirt would be? How kind of a bugs and germs and everything it washes into this cistern?
Okoki kokanisa, ememi mbindo oyo euti na motondo ya ndako ya bibwele. To ya bandako oyo ezali pene na ndako ya bibwele. To na bisika oyo mbindo ekoki kozala. Lolenge nini ya nyama mike, na mikolobe, na biloko mosusu oyo ekosukolaka na kati ya libulu wana.
Now, it's a perfect example of any kind of a man-made system. He's a failure to begin with. That's the reason he needs a savior.
Nzoka nde ezali ndakisa penza ya lolenge nyonso ya mesano oyo bato basali kutu azangi elonga yango nde tina asengeli na mobikisi.
He could not save himself. He cannot do nothing for it. He's lost to begin with.
Akokaki komibikisa te. Azale makokia komisunga te. Kutu asila kobunga.
He's born in the world sinful. He comes to the world speaking lies. He's a liar to start with. So how in the world can he do anything for himself?
Abotama na mokili, bosumuki. Ayei na mokili na lokuta na monoko. Kutu azali mokosi. Yango wana akoki komisunga ndenge nini.
How can a holy man, there's no holy man, there's no holy church. It's a holy ghost, not a holy church or holy people. It's a holy ghost among a people. That's what it is.
Ndenge nini mosantu akoki komisunga. Mosantu azalakate. Lingomba mosantu ezalakate. Ezainde moli mosantu. Lingomba mosantu te. Libota mosantu te. Ezalinde moli mosantu kati na libota. Ezalinde bongo. Amen.
Not a holy mountain where Peter and them stood. The mountain wasn't holy, but it's the holy God on the mountain that made it holy.
Ezalaki ngomba mosantu te. Sika Petro na mosusu ba mataki. Ngomba ezalaki mosantu te. Kasi ezalinde nzambe mosantu. Likolo na ngomba yango. Nde akomisaki yango mosantu.
Not a holy person, it's a holy ghost using that person. What makes it holy, not the person, but the person of the Holy Ghost.
Ezali moto mosanto te. Ezali nde molimo mosanto asaleli moto yango. Nde akomisi ye mosanto. Moto yango te. Kasi, moto oyo molimo mosanto.
It isn't the man because he's just a man born in sin, shaped in iniquity, come to the world speaking lies.
Ezali moto yango te, papa te, azali kaka moto. Abotaba na masumu. Zemi na ye, ezomaki na lisumu na nko. Ayaki na mokili, na lokuta na monoko.
Any man-made system will keep him right in that. He'll blind the thing from the intellectual eyes that they think, I belong to church. My name is on the book. I have did this. My father was this, and so forth.
Mimesano nyoso oyo moto asali, eko kanga ye moko. Miso na bango ya mayele. Mayele ya bongo. Eko mona likambo yango te. Na lolenge ete. Bako milo bela. Na sambe laka. Kombo na ngayi. Eko babi na buku ya lingomba. Na sala ka likambo boye. Tata na ngayi. Azalaki moto boye. Pe bongo na bongo.
That sounds all right. Which it is nothing to say against it, but still, friend, Jesus said, except the man be born again. He cannot even see. See there doesn't mean that he sees with his eyes, but understand the kingdom of heaven. Until you're born in
Ezali mabete, yango ezali bongo toboite. Kasi ata bongo, muninga nangayi, Yesu alobaki. Soki moto abota mimbala na sikate, akoki ata komona te, bomoni. Wana eligi kolobate ete, akomona na miso na ye, kasi kososola bokonzi alikolo, kino ete abota makuna.
How would this Baptist evangelist, how would that man who stood there and criticized and made fun of it? See, there's nothing in him that could even receive it, but God had to do it. See, God gave him the Holy Spirit.
Moparanga nisi sangomalamu wana, oya Baptist, azalaki kotiola. Peko seka yango. Alingaki, komona yango, ndenge nini, pomoni. Azalaki ata na eloko moko te kati na ye, oyo eko kaki ata koyamba yango. Kasi nzambe, atina maki kosala yango. Pomoni, nzambe, apesa ki ye molimo santo.
He manifested that this is not hypocrisy, this is a word. He only hears it from a school idea. And they try to take all the blessings of God and place it on a day gone by.
Atesaki ete oyo ezali na bilongi mibale te. Oyo ezali nde liloba. Ayebaki yango kaka uta na likanisi ya kelasi. Balukaka kozwa ma pamboli nyonso ya nzambe pe kotia yango na tango oyo esila koleka.
A young Baptist preacher here not long ago sitting present right here this morning, and he came to me and he said, Brother Branham, there's one thing that you're doing is wrong. I said, help me.
Elenge motei moko ya Baptiste awa eleki tango molaite azalaki awa sikawa na tongo oyo ayaki epai na ngai pe alobaki, ndeko Branham, ozali kosala likambo bele moko oyo ezali malamu te. Nalobaki, sunga ngai.
And he said, you are, I think you're sincere and a good person, but I said, thank you, sir.
Pe alobaki, ozali nakanisi ete ozali sembo pe moto malamu, kasi nalobaki, natondi yo, monsieur.
He said, but there's one thing you're doing wrong. I said, I hope the Lord just finds one thing wrong.
Alobaki, kasi likambo ezali moko pamba oyo ozali kosala malamu te. Nalobaki, nabanzi ete nkolo pe amoni likambo kaka moko oyo ezali malamu te.
And he said, well, this is what you're doing, it's wrong. Said, you're trying to introduce to the world an apostolic ministry. And said, the apostolic ministry ceased with the apostles.
Pe alobaki, eh, ezali, likambo oyo ozali kosala oyo ezali malamu te yango oyo. Alobaki, ozali koluka kokotisa mosala ya mantoma kati na mokili. Nzokande, alobaki, mosala ya bantoma esilaki tango bantoma basilaki.
I said, as a Baptist to a Baptist, I'd like to ask you a question. So what?
Nalobaki, lokola yo Baptiste, ngai pe Baptiste, na sepeli kotuna yo motuna moko. Alobaki, nini?
I said, do you believe the word of God inspired every bit of it? He said, well, certainly.
Nalobaki, ondimi ete iloba na nzambe, epe melami na mobimba. Alobaki, na tembete.
I said, then he said, don't add one word or take one far. I said, then I'll show you where the apostolic blessing come on the people by a promise of God. Now you show me the promise of God and when it went off the people.
Nalobaki, boye. Alobaki, bokobaki sa liloba mokote. Kolongola pe iloba mokote. Pamba te, nalobaki lisusu. Ngai nakolakisa yo epai lipamboli ya bantoma eyaki epai na bato. Na nzela na ilaka ya nzambe. Sikawa yo, olakisa ngai ilaka ya nzambe pe ntango nini. Yango, etikaki bantoma.
If you can't produce that in a word, then forget about it, see? I said, because it's still going on.
Omoni, soki otalisi yango kati ya ilobate, nabongo. Nabongo bosana yango omoni. Nalobaki mpo ete ezali kokoba kino lelo.
Never stand up for a few minutes. And so I said, but then, brother, I'd like to ask you this.
Afandaki kimia mwamoke. Bongo nalobaki, boye ndeko langayi. Nasepeli kotuna yo boye.
Peter introduced the apostolic message on the day of Pentecost. And we all know that's true. For he had the keys of the kingdom and Jesus had given to him.
Petero moto abandaki sango ya bantoma na mokolo ya Pentecost. Pe biso nyonso toyebi ete ezali ya solo. Pamba te, ye moto azalaki na bafungola ya bokonzi oyo Yesu apesaka ye.
And now watch what he said. He said, repent every one of you and be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sins. And you shall receive the gift of the Holy Ghost. For the promise isn't to you and to your children and to them that's far off, even as many as the Lord our God shall call.
Sikawa, tala malamu oyo alubaki. Alubaki, bo bongo la mitema. Moko na moko na bino. Pe bo bati ya manakombo na Yesu Kristo. Po na kolibisa ya masumu na bino. Pe bo kozwa likabo ya molimo santu. Po elaka ezali, po na bino. Pe po bana na bino. Pe po na ba oyo nyoso. Bazali musika ebele. Nyoso nkolo nzambe na biso akobenga.
Then if there's a place where he took it out, then what happened to Peter's words on the day of Pentecost? See? No, it's never ceased.
Nabongo soki esika moko ezali epai. Alongolaki yango. Boye likambo nini ekomelaki maloba ya Petero na mokolo ya Pentecote. Bomoni. Te. Na ino esilite.
Dear dying lamb, thy precious blood shall never lose its power till all the ransomed church of God be saved to sin no more.
Molingabi mwana na mpate oyo akufaki. Makia na yo ya motuya. Ekobungi sanguya na yango atamo kete. Kino ete lingomba mobimba ya nzambe. Oyo esikolami, ebiki sami, ete esumukali susute.
Then in a nobler, sweeter song, I'll sing thy power to save, when this poor lisping, stammering tongue lies silent in the grave.
Boye, nalo yembo ya motuya pekitoko. Nako yembe la nguya na yo. Oyo ebiki saka. Tango mwalo lemo oyo. Eko tata banaka. Naliku kuma. Eko fanda kimia. Nakati nakunda.
God help me to believe that and hold to it. All of us and stand by it. Because it is a gospel truth. Yes, sir.
Nzambe asunga ngayete. Nandima yango. Pena kangamana yango. Biso nyos. Pe, totika yango te. Poete zali solo ya sango malamu. Iyo misye.
A wise man should never look at these things and know that they won't work. They never have worked.
Moto na bwania, asengali kotala makambo oyo atamo kete. Akoyeba ete ko simba te. E simba na ino atamo kolomoko te.
An organized religion and an organized experience will never work in the presence of God. It's got to come unadulterated from God.
Lo sambo oyo ebongisami. Pe lobiko oyo ebongisami ekosimba ata mokete na miso na Nzambe. Esengeli ko uta epai na Nzambe. Kozanga kusangisama.
It has never been used by God. No time in the past did God ever use such a system.
Nzambe asayela na ino yango ata mokolo mokote. Nzambe asayela na ino mimesano ya boye ata na eleko moko ya kalate.
You get members and things like that, but I mean the genuine seed of God, the blessing like fell on the day of Pentecost, it never comes by organization. It comes by birth, being born again.
Sika wabino, oh, bokomi kozwa bandimi, ya lingomba pe bato ya ndenge wana. Kasi nalingi koloba, momboto ya solo solo, oyo ya Nzambe, lipamboli lokola oyo, ekitaki na mokolo ya Pentecote, eyaka na nzela ebongiselite, eyaka nde na nzela na mbotama, kubotama mbala ya mibale.
We're invited to take Israel for an example, which they have been.
Basengi na bino ete, tozwa Yisalele lokola ndakisa solo.
Notice they have forsaken him, their provided fountain, and have hewed themselves out cisterns.
Botala, batika ki ye liziba oyo, epese melaki bango, pe bami timoye laki mabulu.
Could you imagine a thing when a man, is that an artesian well drinking and then wants to make him a cistern? To drink out of it.
Boko kiko kanisa, li kambo ya boye. Natango oyo moto azali komela na liziba. Bongo ayo kapusa ya komi timole la libulu. Bomoni, po amela mayi na yango.
Now that's what the prophet said. That's what the word of God said. That's what God said to the prophet.
Nzoka, yangonde oyo musakoli alobaki. Yangonde oyo liloba na Nzambe elobaki. Yangonde oyo Nzambe alobaki na musakoli.
You have forsaken me and have left me the fountain of living waters and have hewed yourself out cisterns which are broken and they're leaking out.
Botiki ngai, pe, bosundoli ngai, liziba yamai na bomoi, pe bomitimoleli mabulu, oyo etoboka, pe ezali kotangisa mai.
See something. They wanted something they could control or to show what they had done. That's the folly of organized religion.
Botala likambo moko. Bazalaki na posa ya eloko oyo bakokaki kokonza. To pona kolakisa oyo basalaka. Oyo wana nde bolema ya mangomba oyo ebongisami.
It's always trying, they got to have something in it themselves. They got to have all these systems and societies and things, and I belong to this and I...
Ibe makatango nyos, basengeli kokoti sape, eloko moko o ya bango moko. Basengeli kozala mimesano nyoso. Oyo ya bitonga ya bato. Na makambo mosusu. Na komi mondimi ya lingomba boye.
Instead of just being humble children of God, they want something that they could show themselves.
Na isika ya kozala kaka bana na nzambe oyo. Bazali na komi kitisa. Bango bazali na posa ya eloko moko. Po bamila kisa.
Instead of letting God do it His way, they want to do it their way. And that's the way the systems has got the church today.
Na esika, batika nzambe, asala nandenge na ye. Bango, bakoma kina posa ya kosala nandenge o ya bango. Ndenge wanande mimesano, ekomisi mangomba lelo yu.
Not each system, one wants it this way. One wants it that way. If you're a Methodist, you must be it this way. A Baptist this way. Presbyterian, Catholic, whatever more. They got their systems.
Ezali tete. Ebongiseli moko na moko. Moko elingete ezala boye. Mosusu elingete ezala bongo. Soki ozali Methodist, osengeli kozala boye. Baptist boye. Presbyterian, Catholic. Tonani mosusu. Bazali na mimesano na bango.
Nothing against that. But that ain't what I'm talking about. Man wants his way of doing it, and God's got his way of doing it.
Nabo yangote, kasi nazali kolobela oyo wanate. Moto alinga kako sala nandenge na ye. Nzambe pe azali na lolenge oyo ya ye.
And he said, you are holding to your way, a broken cistern, and won't accept my way, the way of life.
Pe alobaki. Botingabi na lolenge oyo yabino. Libulu etobwani. Pe, boboyi kondi malolenge oyangai. Lolenge yabomoi.
That's the same thing as it is today. It just hasn't very good.
Ekomi pe bongo lelo. Ebongwani ata mokete.
Think how foolish of a man leaving an artesian well of pure clean water bubbling up and then he want to go to a broken cistern and he made himself.
Boka isana ino elema ya moto oyo akotika liziba ya maiki toko pe ya peto oyo ezali kotoka. Pongo aliiko kende na libulu oyo etoboka oyo yemoko atimoli.
Dig him out of cistern or that trash that's up on top of the barn washing into it and drink from that. There certainly is something mentally wrong with that person.
Pe amitimoleli libulu. Oyo etondi na bosoto, oyo euti na matondo ya ndako ya bibwele. Nasima, amelima yango. Natembete. Bongo ya moto wana, itali penza malamute.
Amen. And when a man will cling to an ecclesiastical conception of the scripture, instead of accepting the Holy Ghost, which vindicates the scripture and makes it real to you, there's something spiritual wrong with that person. It's exactly right. Sure. The Holy Ghost.
Pesoki moto atingami na lolenge ya komona ya mangomba. Pona makumi. Na esika ya koyamba molimo mosantu. Oyo atato laka makumi pe akokisaka yango pona bino. Molimo ya moto wana ezali penza malamute. Ya solo penza. Na tembete molimo mosantu.
Each one has an interpretation of their Bible. What you think is right. God don't need your help. God don't need your interpretation.
Lingomba moko na moko ezali na ndimbola na bango ya Biblia. Oyo bamoni ete ezali malamu. Nzambe azali na posa ya lisungi na binote. Nzambe azali na posa ya ndimbola ya binote.
God's his own interpreter. God does the interpretation the way he says he would do it.
Nzambe azali molimboli na ye moko. Nzambe alimbo laka na lolenge oyo ye alobi ete akusala yango.
The Lord said in the beginning, let there be light, and there was light. That don't need any interpretation. That's what God did.
Na ibandeli yawe alobaki, tika ete pole ezala, pe pole ezala ki. Oyo wana ezali nantina yandimbo late, yangonde oyo nzambe asala ki.
He said a virgin shall conceive. She did. That don't need any interpretation.
Alobaki, Mose kakokumba zemi. Pe, akumbaki zemi. Oyo wana, ezali nantina, yandimbola te.
He said he would pour out his spirit upon all flesh. He did. It doesn't need any interpretation. God interprets His own word by vindicating it and manifesting it and proving it.
Alobaki ete, akoso pa molimo na ye likolo na bato nyonso pe asopi. Ezali na tina ya ndimbola te. Nzambe alimbola kaliloba na ye moko. Tango akokisi yango. Tango alakisi yango. Pe tango atalisi yango polele.
That's how a prophet was proven to be of God. He said, if there be one among you, spiritual prophet, I, the Lord, will make myself known unto him in visions, speak to him through dreams. And what he says comes to pass, and fear him. But if it doesn't, don't do it.
Ndege wanande, bazalaki koye baba sakoli ya nzambe. Alubaki, soki moto moko, azali kati na binu. Moto na molimo, tomo sakoli. Ngai nzambe, na komiye bisa na ye, na bimono neli. Na kosola na ye, na bandoto. Pe soki oyo ye alobi, eko kisami, bobanga ye. Kati soki, eko kisami te, bobanga ye te.
That's the same thing when God speaks His word, and a man says the word is this, and it happens that way, then it's God doing it.
Izali ndenge moko, tango zambe alobi iloba na ye. Soki moto alobi, iloba izali nde oyo. Pe esalami ndenge wana, na tango wana, nzambe moto asali yango.
But if He says it's this way and the days are gone, why He takes all the... He reaches for a hungry bread in His hand to children and take it away from them, and them starving.
Kasi soki alobi, izali boye, pe tango wana, esila koleka, pona nini Yezui, asemoli loboko, pona kozwa lipa ya bana, oyo bazaina nzala, na loboko na ye, pe abotoli bango yango, pe bango bakufi nzala.
Why would you want to drink out of a cistern when this artesian well was there?
Pona nini okolinga komela mai ya libulu na tango yo libulu ya solo solo ezali wana.
What is a fountain of life now? What is the fountain of life? Fountain of living waters. An artesian well we would liken it to.
Tikawa, liziba ya bomo ezali nini? Lizima ya bomo ezali nini? Lizima ya mai na boboi. Tokoki koko kanisa yango na libulu ya solo solo.
Now, I want you to notice the difference between a cistern and a fountain of living water, artesian well, and an old broken cistern out there full of bugs, lizards, frogs, germs, what more.
Sika wana lingete boyeba bokeseni kati na libulu na liziba ya mai na bomoi. Kati na libulu oyo ya solo solo. Na libulu wana ya kala. Oyo etoboka. Etonda la banyama mike mike, miselekete magbololo, mikolobe, nabiloko mosusu, bomoni.
And here's an artesian well. Now watch this. It's self-supporting. You don't have to get any big systems to bring a lot of money into it. You don't have to join a lot of members. It supports its members. Of the spirit of life in them. Function.
Libulu ya solo solo izalaka buyi. Botala yango sikawa. Emisunga kayango moko. Ozaina tina ya kozwa mimesano minene pe komema mbongo mingi kati na yangote. Ozaina tina ya kosangana na bandimi oyo bazali ebelete. Esungaka bandimi na yango. Bazaina molimo na bomo ikati na bango pe ezali kosala.
Notice the water that comes from it. Fresh, pure and clean. Not a cistern. Something stagnated. It's been documented by 40, 50 different minds saying this is right and that's right and this conception. Vote and call on and as they do and then make a denomination out of it.
Bota la mayina yango. Sika, peto, kitoko. Kasi libulu te. Eloko yo ebeba. Oyo batu tukumine, tukumitano. Bakotisi makanisi na bango na kati. Balobi, oyo ezali malamu. Oyo kuna pe ezali malamu. Nalikanisi oyo. Ba vote pe bandimi yango. Ndenge basalaka. Nasuka babimisi ebongiseli.
It's pure and clean unadulterated word of God coming from the hand of God. It's a real artesian well.
Ezali ndeli lo balanzambe ya peto pe kitoko oyo esangisa mite. Euti na lo boko na nzambe. Ezali penza libulu oyo ya solo solo.
Notice. The secret of its power is within itself. Man cannot find it. Some kind of a pressure beneath it that's a making it push up.
Botala, sekele yanguyana yango ezali na kati na yango moko. Moto akoki komona yango te. Moi, bokasi moko na sena yango nde ematisaka yango likolo.
I remember when I was a state game warden of Indiana, I used to go by in Harrison County a certain well, a spring. It's always bubbling up.
Nami kaniseli tango nazalaki kobatela banyama ya zamba na etuka ya Indiana. Nazalaki koleka na libulu moko na liziba moko na mabele ya Harrison. Ezalaki kotoka tango nyonso.
And this, oh, it looked like it was the most happiest thing where the snow was on the ground, ice is froze. How cold it was, it still bubbled.
Pe oh, ezali lokola eloko. Oyo ezali na esengo koleka. Ezala matandala ezali na mabele glass. Ekangami na malili. Ata soki malili ekomi makasi. Yango ezalaki kaka kotoka.
For the old man-made ponds and tanks with frogs and everything was out there froze over solid.
Na tango oyo bitima na bibombelo ya kala. Oyo bato basalaki magbololo na biloko mosusu na kati. Oyo ezalaki kuna ezalaki kokangama na malili. Koko malokola libanga.
That goes to show that any denomination through a little lack of spirit or a little change of atmosphere will freeze over. But God's artesian well is this. He's the same yesterday, today, and forever.
Ilakisi ete bongiseli nyonso. Soki ezangi molimu mwa moke to, soki zebi e bongwani mwa moke, e kokangama na malili. Kasi libulu ya solo solo ya nzambe, ye azali ndenge moko, lobi lelo pelibela.
It keeps all the things bubbled out of it, shoved out of it, and there's nothing there to begin with. The man then gets into it to push it out of the way.
Tango, ezali kotoka. Ezali pe, kotindika pe, ko bwaka biloko nyonso libanda. Kutu, eloko ata mokote etika la kanakati. Kaka na tango yango, e koti, e bwaki yango libanda.
That thing was bubbling up like that, and I said, sat down there one day, I thought, I believe I'll talk to that spring. Just for a moment.
Zibayango ezalaki kotoka ndenge wana pe nalobaki mokolo moko nafandaki wana namilobelaki na banzi na kosolola mwa moke na lizibayango.
I took off my hat and I said, "What are you so happy about? What are you bubbling so about?"
Nalongolaki ekoti na ngai pe nalobaki, "Eloko nini epesaka yo esengo boye? Eloko nini etokisaka yo boye?"
Maybe it's because the deers drink from you once in a while. If he could have spoke, he'd said no. I'd say maybe it's because that I drink from you. No, that isn't it.
Tango mosusu zalimpo bamboloko babelaka mai na yo na batango moko boye. Soki azalaki na makoki ya koloba alingai koloba te. Nalobaki tango mosusu zalimpo na ngai na melaka mai na yo te ezali bongo te.
I said, "Well, what's making you so pure, so clean, so what is this bubbling that makes you bubble full of joy all the time and nothing can freeze you over? You're spurting up in the air and there's nothing, clean water."
Nalobaki, eh. Eloko nini? Ekomisaka yo peto pe kitoko boye. Boye, eloko nini yango etokaka, etokisaka yo. Etonisaka yo na esengo tango nyonso. Na lenge ete, eloko moko te, ekoki kokanga yo na malili. Ozali, kopumbwisa mai na likolo, kasi eloko moko, ezali wana te. Mai kitoko.
If it could have spoke to me, you know what that well would have said? It said, "Brother Branham, it isn't me bubbling, it's something behind me bubbling me. And that's the way it is, that's a poor word, but you know what I mean."
Soki ekokaki koloba na ngai, boyebi soki libulu yango elingaki koloba nini? Elingaki koloba ndeko Branham. Ngai nde natokaka te. Ezali eloko moko sima na ngai. Nde etokisaka ngai. Pe ezalaka nde bongo. Nalobi yango malamu te. Kasi boyebi oyo nalingi koloba.
That's what it is with a born again experience. It's a well of water within you bubbling up into everlasting life. See, there's something about it that you have nothing to do with.
Ezali pe bongo. Pona lo biko ya moto oyo aleki na mbota mayasika. Okoki kopekisa yango te. Ezali libulu ya mai kati na yo. Nde etokaka kino na bomo inaseko bomoni. Tina moko ezali te. Oyo etali ata yo te.
The man-made tanks may freeze them, begging for revival and everything, but a man that's under that fountain, living in that fountain, it's day and night.
Bibombelo oyo bato basali. Mai na yango, ekoki kokangama na malili. Pe kosenga kolamuka na makamo mosusu. Kasi moto oyo azali na se ya liziba wana. Oyo azali kobika na kati ya liziba wana. Azali na yango butu pe moi.
No, you don't have to wait on local rains and local revivals. You are full of it. I'll give unto him a fountain of life. Any bubbling up.
Te. Ozaina tina ya kotaye la bambula na bakola muka yamboka wana te. O tondi na yango. Na kopesa ye liziba ya bomoi. Kati na ye. Oyo ekotoka tango nyonso.
Something in it that's fresh every day, pure and clean. It's an unadulterated word of God in your heart and mouth. Vindicating itself, speaking for itself.
Eloko moko ezali kati na yango. Oyo ezalaka sika mokolo na mokolo. Peto pe kitoko. Ezali loba na nzambe oyo esangisa mite. Kati na motema pe monoko na yo. Nde emi tatolaka. Emi lobelaka.
I don't care where it's raining, where it's snowing, what kind of weather it is. You're still happy because the Holy Spirit is in there bubbling up. It's a hidden power.
Atasoki mbula ezaliko noka. Atasoki matandala ezaliko kita. Atasoki tango ezali ndenge nini. Ozali kaka na esengo. Poete molimo mosanto. Azaliko toka kuna nakati. Ezali nguya oyo ebombami.
Notice, all its secrets within it. It gives of itself freely to whomsoever will drink and use of its substance.
Botala, sekele na yango, ezali na kati na yango. Epesaka mai na yango ofele. Epai na moto nyonso, oyo ayoki posa ya komela. Pe, ya kosalela makoki na yango.
Now you don't pick out, say, well, I'm just have to go to the Methodist church because I'm a Methodist for a revival.
Na tango wada, oko pona pona te. Pona koloba, sikawa, nasengeli kaka kukende koluka kolamuka na lingomba metodiste. Pongai, nazali metodiste.
I'll have to go over here, but if I have to go to a Pentecostal because I'm a Pentecostal revivalist.
Nako sengela koya awa. Kasi, soki nasengeli kukende epai ya bapantekotiste. Pongai, nazali mopalanganisi ya kolamuka ya pantekote. Epai ya bapantekotiste.
I'm telling you, when you got that well of water springing up that fountain when you're drinking over there, there's no difference you give to anything that comes by.
Yoka, soki osili kozwa libulu oyo ebimisaka mai, liziba wana, tango zali komela mai yango, bokeseni ekozala te. Okopesa na moto nyonso oyo akoleka wana.
You're willing to give a hope of life to a Catholic, to a Protestant, to a Jew, to a atheist or whatever it is, you're really, really got something in you that's doing it.
Kosepela, kopesa elikia ya bomoi, epai na mo katolik, na moto ya misioni, na mo yuda, na moto oyo andimite, ete nzambe azali, to nani, ozali penza, na eloko moko kati na yo, oye zali kosala yango.
You notice another thing about it, you don't have to pump it, you don't have to pull it, you pump it up.
Botali ka mosusu datia na yango. Ozali na ntina ya ko pompe yango te. Ozali na ntina ya ko benda yango te. Pe ya ko pompe yango te.
I've seen so much of that it makes me sick. Pumping up something. Playing a bunch of music and jumping up and down.
Namona yango mingi na lolenge ete koma ko pesa ngai posa ya ko sanza. Ko pompe eloko moko boye. Ko beta miziki makasi. Peko pumbwa.
or a great bunch of literature out in the town, a great big sign, the man of the hour. There's only one man of the hour, and that's Jesus Christ, who's the same yesterday, today, and forever.
To babuku ebele kuna na ville. Nan koma ya minene penza. Moto ya eleko oyo. Moto ya eleko oyo azali bobele moko. Ezali nde Yesu Kristo. Oyo azali ndenge moko lobi lelo pe libela.
There's only one messenger from God, and that's Jesus Christ. Yes, sir.
Moti dami kouta na nzambe azali bobele moko. Ezali nde Yesu Kristo. Iyo messieurs.
You don't have to pump this up or pull it down or nothing. You don't have to join it. You just take it freely. Amen.
Ozali na tina ya ko pompe oyote. To ya ko benda yango na sete. Tote. Ozali na tina ya ko kota kuna te. Zwa yango kaka ufele. Amen.
I am the fountain of living water. You left me to go and make yourself some tanks.
Nazali liziba ya mai na bomwe. Botiki ngai. Pebo kei komisale la. Bibombelo.
Now you don't have to pump it, pull it, join it, dig it, nothing else. You just have to take of it freely.
Nzokande otinda mite ko pompe yango. Ko pompe yango. Ko benda yango. Pe ko kota kuna. Ko timola yango. Eloko mosusu te. Otinda mikaka ko toka mai na yango ofele.
You don't need any man-made theology for a strainer egg either to tell you what goes in, what does not.
Ozali na tina yali kindo o ya bato basalite. Lokola e kongoleli. Po eye bisayo eloko nini eleki na nzela na yango. Pe o yango esali eloko mokote.
Some man-made theology, some educational system, self-righteous religion. Some cistern of religious system. You don't need it. It don't have to be there.
Likindo oyo bato basali. Oyo ya mimesano ya kelasi. Ya losambo ya komilongisa na likambo boye. Na likambo boye. To libulu ya mimesano ya mangomba. Ozali natina na yangote. Ezali natina ya kozalawana te.
You put a rag on that foot, plumb up in the air. It don't have nothing to do with it. It's self-supporting. It's the power of God springing up into life.
Soki oti e kongoleli likolo na yango e kopumbwisa yango na mbala moko. Ezali na tina na yango te. Ebisungaka yango moko. Nguya na nzambe nde ezali komata kino na bomoi.
Why would a man leave a thing like that to join into a system is more than what I could say. Don't need any string or eggs. Don't need it.
Pona nini moto akolinga kotika eloko ya ndenge wada. Pona kokota mimesano. Eleki nyoso oyo na kokikoloba. Ezali na tina ya bikongolelite. Ezali na tina na yangote.
It does not need to be the doesn't need to depend on local rains for its filling. It's full all the time. Amen.
Ezali na tina te. Ezali na tina ya kotayela bambula ya mboka wana te pona kotonda. Ezalaka tango nyoso ya kotonda. Amen.
Amen. I guess I'm just down in the dumps today, oh my.
Motomoko, na yokaka bato koloba. Nazali penza na mawa mingi lelo, oh la la.
Oh, I'm glad to be living in the presence of God. Whether things are going right or not right, He's my life. Amen. He's our life. He's the life, the abundant life. Yes, sir.
Oh, nazalina esengo yakobika liboso na nzambe. Eza na tango makambo ezali kotambola malamu to malamu te. Azali bomo inangai. Amen. Azali bomo inabiso. Azali bomo. Bomo na boike. Iyo misie.
And look what it does for us. It's a power and purity is within itself. It needs no priming from the cistern or any other system.
Pe botala makambo oyo yango ezali kosalela biso. Nguya pe bopeto na yango ezali na kati na yango moko. Ezali na tina te ete ba pompe yango longwa na libulu to na mimesano mosusu.
Somebody say, well, what's your fellowship card? Let's see if you're a good Baptist. I'll see if you got a card.
Motomoko, halubaki. Hey, ozali na kalati, yalingomba nini. Lakisa soki, ozali Baptiste malamu. Nalingi komona soki, ozali na kalati.
A good Pentecostal, if you're oneness, two-ness, three-ness, or whatever more. See, it doesn't need any priming. It's always a going. Yeah.
Toto, ba Pentecostiste malamu. Soki ozali unitaire, binitaire, trinitaire, tonani mosus, bomoni, ezali na tina te, ete ba pompe yango. E kenda katango nyoso liboso, iyo.
You know, I used to have this old cistern, I had to pour water down there and prime and prime and prime this old sucker pump to get it out of there.
Boyebi, nazalaka na liburu moko ya kala. Nasengela ki kosopa mai na kati pe ko pompe na pompi ya kala. Oyo e benda ka mai. Po na ko benda mai longwa na libulu.
You know, pour some more water in, just pour a bunch of bugs and things in to pump out bugs and things. That's just about the way some of these systematic revivals is.
Boyebi, nazali kosopa mai mwa mingi na kati. Nazali kosopa nde liboke ya banyama mike mike. Na biloko mosusu na kati. Pona kubimisa banyama mike mike na biloko mosusu na pompi yango. Ekokani mwamoke na bakola muka ya mimesano oyo.
But thank God there is a fountain filled with blood. Where sinners plunge beneath the flood. You don't get make church members, you make Christians out of them when they come to that fountain.
Kasi matondi na nzambe. Liziba moko ezali. Oye, tondi na makila. Epa iba sumu ki ba mi bua kaka. Oko sala bandimi ya lingomba te. Oko sala ete bakoma de ba Kristo. Soki bakomi na liziba yango.
Why would you leave the fountain of living waters to drink at such a cesspool as that?
Pona nini oko linga kotika liziba ya mai na bomoi. Pona komela na libulu ya zongo.
No pumping up. This power is within itself. It needs no priming. Yes, sir. For itself, its own life is in itself.
Ba pompa kate. Nguya na yango ezali na kati na yango moko. Ezali na tina te ete ba pompe yango. Iyo, monsieur. Pamba te yango penza. Bomo ina yango penza ezali na kati na yango moko.
That's why the seed of God is in a man's heart. The life of God is in the individual, not in the church, in you. Amen. It's in you. You're the one that has the germ of life in you.
Momoto ya nzambe ezalaka pe bongo na kati ya motema ya moto. Bomo ya nzambe ezalaka na kati ya moto na moto. Na kati ya lingobate. Na kati na yo. Nde ezali na kati na yo. Yo nde ozali momboto ya bomoi. Na kati na yo.
Just one taste of it is convincing to all kinds of clergymen. Ask the Catholic priest, ask the Baptist, whatever it is.
Soki moto, ameki elengi na yango, mbala moko pamba, endi misaka lolenge nyoso, ya bayangeli ya mangomba. Botuna, sango ya katolika uyu. Botuna, Baptiste oyu, ata nani?
Just one taste of this great fresh artesian water, I'm telling you, it's convincing that it's the truth.
Soki moto ameki elengi, ya maiki toko ya ziba oyu, mbala moko pamba, na ebisibino, ekondimi sakabato ete, ezali solo.
Your hungry soul, anyhow, it's convincing to the thirster, anyhow. Now, if you're not thirsty, this little Baptist, he wasn't thirsting to begin with. But when he got thirsty, the water tasted awful good.
Mulimo na yo. O yo, ezalina nzala, kutu. Endi misaka kutu ba oyo, bazalina mposa ya mai. Boye, soki ozalina mposa te, elenge Baptiste oyo. Azalaki kutu na mposa ya mai te. Kasi tango ayoka ki mposa mai yango ezalaki penza elengi.
That's right, but you've got to thirst. The blessed blessed thirst that Jesus called out. Blessed are you when you do hunger and thirst after righteousness, or you shall be filled.
Amen. Ya solo, kati osengeli ndeko yoka posa. Posa oyo, e pamolami. Ndenge Yesu abenga kiyango. Ma pamboli, e pa ina bino, boza ina nzala, pe posa ya boyenge bene. Po bokutonda.
Amen. Jesus said that, friend. Amen. Yes, sir. It's a blessed fountain to the thirsty.
Pe Yesu moto, alobaki bongo, moninga, iyo mesye, ezali liziba oyo e pambolami, pona ba oyo bazaina posa ya mai.
Why should any want to swap it for a swamp?
Pona nini moto akolinga, kokaba yango, po azwa mai ya mabe.
How would you like to swap an artesian well for a swamp water full of bugs and contaminations of all kinds of man-made theories which God said that adding one to his word or taking one of his words away, his part would be taken off of the book of life.
Ndenge nini okoki kolinga kokaba mai ya libulu ya solo solo. Pozwa mai ya mabe. Oyo etoni banyama mike mike. Pena mbindo ya bakanisi ndenge na ndenge ya bato. Oyo nzambe, alobela kiete, kubakisa iloba moko pamba na iloba na ye, choko longwa iloba moko pamba na maloba na ye, nzambe akolongola likabo na ye na buku la bomoi.
And when God promised that he'd vindicate this word in every generation, what are the promises to you and your children to them, for as many as the Lord our God shall call?
Nzoka ne nzambe alaka kiete, akotato iloba oyo na bikeke nyonso po elaka ezali po na bino pe po na bana na bino pe po na ba oyo nyonso bazali mosika ebele nyonso oyo kolo nzambe na biso akobenga.
Why would you pump on some systematic pump that's been contaminated for years from some old manna?
Pona nini okolinga kopompe na pompe ya mimesano oyo esami mbindo kati na mibu ebele uta na mana moko ya kala.
Maybe the manna was all right. Nothing against it in the days of Martin Luther, in the days of this, in the days of that, and the other reformers. Nothing about it. But that's manna that fell a long time ago.
Tango mosusu mana yango ezalaki malamu. Na boite. Na eleko ya Martin Luther. Na eleko ya Songolope. Na eleko ya Pakala. Na babongisi mosusu. Na boite. Kasi oyo wana ezali mana oyo ekweya kala.
If we notice in the Bible, they had to pick it up every day. They had to get new.
Soki totali malamu na Biblia, basengela ki kolokota yango mokolo na mokolo. Basengela ki kozwa oyo yasika.
After it got a little old, it rotted. It cannot rot without breaking down. It has to have bacteria in it or something to make it rot. We know that so.
Soki eumeni mwa moke, ezala ki kopola. Eko ki kopola te, ko zanga ete ebeba. Esengeli kozala na mikolobe na kati na yango. To eloko mosusu po na kopolisa yango. To yebi ete ezalaka bongo.
And so is the system. After it lays out from one great revival to another, it gets contaminated. It gets full of bugs, and like a sister full of wiggle tails, as we used to call it. Little old bugs that wiggle in there.
Mimesano ya bato ezalaka pe bongo. Soke umeli wana longwa na kolamuka monene moko kino na weo mosusu. Eisa makambindu. Pe etonda kana banyama mike mike. Lokola libulu oyo etondi na mataka. Ndenge tozalaka kobenga yango. Mwa banyama mike mike oyo. Ezalaki kobina bina na kati na yango.
And that's what's the matter so many people's experience today. They're just full of wiggle tails. Wiggling from one to one to the other, telling tales that ain't got no truth in it at all.
Pe yango nde likambo na lobiko ya bato mingi lelo. Ba batondi penza na mataka. Bazali ko tambola longwa epai moko kino epai mosusu. Epai moko kino epai mosusu. Kobeta basolo oyo ezali na bosolo ata mokete kati na yango.
That's right, wiggling out of one inch to another. I was a Methodist, I joined a Baptist, I was a Catholic, I went to be this, I went to be that. It's just wiggle tails. Oh, forget the whole thing and come to the fountain. Hey, amen. The artesian well, the ever-living presence of Christ.
Ya sol, ko tambola, tambola. Longwa epai moko, kino epai mosus. Nazalaka Methodiste, nakomi epai ya Baptiste. Nazalaka mo Catholique. Nakomi na lingomba songolo. Nakoma na lingomba pakala. Bazali bobele mataka. Oh, bosala yango na mubimba. Pe yaka na liziba. Amen. Libulo oyo ya solo solo. Bozali ya Kristo. Oyo ya tango nyonso.
I believe him to be the inexhaustible fountain of life. More you get from him, the fresher it gets in a... colder it gets, and the better it gets, and the sweeter it tastes.
Nandimi ete azali liziba na bomoi. Oye ka ukakate. Koleka ozali komela epai na ye. Koleka pe ekokoma ya sika. Koleka pe ekokoma na pio. Koleka pe ekokoma kitoko. Koleka pe ekokoma na elengi.
I've been serving you now for 33 years, and it's each day grows still sweeter than it was the day before. He said, you would never thirst if we drank in this water. Notice how great it is.
Uta na banda kosale la ye, ekokisi sika wa mibu tuku misato na misato. Pe mokolo na mokolo. Eko maka elengi koleka mokolo oyo eleki. Na ino nazala. Alobaki ete, okoyoka lisusu posa ata mokete soki omelima yoyo.
Oh, Israel did as many do the day. They left the fountain of living waters to go dig themselves cisterns.
Yisalele basalaki lokola bato mingi lelo. Batikaki liziba ya mayi na bomoi. Pona kokende komitimolela mabulu.
Now, speaking of grace just for a moment, what the grace of God.
Sikawa, tolobela na inu ngolu mwa moke. Oyo ngolu na nzambe ezali.
We got laws and bylaws, and if you don't measure up to this standard, I got a religious measuring stick. If you don't measure just up to that, you can't come in, and so forth.
Tokoba na mibeko, na mitindo, soki okobi na mula yoyo te, nazali na lingenda, yako pima na yango mangomba. Soki okokani na mulai na yango te, osegeli kokokana na yango. Okoki kokota te. Pe bongo na bongo.
But God saves us by grace, not by a measuring stick thing.
Kasi nzambe abiki sakabiso na ngolu. Kasi la lingenda yako pima na yango te. Bomoni.
But God, speaking of grace, now just how this happened to take place, drinking from him, from this measuring stick.
Kasi nzambe, tuzali kolobela nde ngolu. Ndenge esalemaki ete ezala boye. Ete tomela epai na ye. Uta la lingenda ya kopima na yango.
Murmuring Israel, watch, he said, and I will visit you again. Notice in the scripture, notice he's going to try them to visit them again.
Koima ima ya Isalele. Botala. Alobaki. Nakoya kotala bino lisusu. Botala malamu na makomi, botala. Alingi ameka bango. Atala bango lisusu.
Murmuring Israel at the Red Sea was invited to follow him through the stagnated Egyptians' water to be a free people.
Koima ima ya Isalele. Nambu motane, sengelaki na bato ete, balanda ye. Bakati samayi ya Ezipito. Oyo ya Bosoto.
There was a slave. They was invited to come over to be a free people with him. Come out through the Dead Sea. The Red Sea. Come out through that to go into a wilderness to bring a separation between them and the impersonators, trying to impersonate it without circumcision.
Bazalaki baumbu. Esenga makina bango ete bakati sangambo po bakoma na bosomi. Elongona ye. Bokati sa mbu oyo ekufa, mbumotane nde, bokati sayango, po bokota na biliki, po na kokabola bango, na bamekoli, oyo bazali, komeka, komekola bango, kozanga, kokata mangenga.
Oh, that's what caused the trouble. Every one of them perished right in the right in the sea. Pharaoh and his army.
Oh, yangonde koti saki mobulu. Bango nyoso bakufaki na bil. To na nakati yambu penza falo na mapinga na ye.
They've seen human beings walking by supernatural power. So they come back around and try to impersonate that without being included in the blessing. And when they did, they perished.
It's carnal comparison.
Bamonaki batokotambola na nguya na kokamu. Bongo balandaki bango sima sima. Pe bamekaki komekola yango. Kozanga ete baza la kat na lipamboli yango. Sima na yango bakufaki. Ezalaki boko kanisi ya mosuni.
A man that tries to do that, try to impersonate something, then he is making a carnal comparison of a real Christian.
Moto yo azali komeka kosala bongo. Oyo azali komeka. Komekola eloko moko. Azali nde kosala boko kanisi ya mosuni. Ya mokristo oyo ya solo solo.
My Indian brother there knows that come up around Bombay and you see the people there, the Hindus and so forth, laying on spikes and upon walking on glass and walking in fire to show what they can do and things like.
Ndeko nanga ya Indie wana ayebi yango. Soki okomi na Bombay, okomona batokuna ba Hindu na ba mosusu ndenge balala kalikolo ya biloko ya songe. Pe likolo na batambolaka likolo na milangi pe batambolaka na kati ya moto pona kolakisa makoki na bango na makambo ya lolenge.
That's carnal impersonations of some man back in the jungle there is doing that to sacrifice for his God.
Oyo wana ezali bomekoli ya mosuni ya moto oyo azali mosika na kati ya zamba. Azali kosala bongo po na komi pesa mbeka epai na nzambe na ye.
We find that amongst all religious life, carnal impersonation, somebody trying to be like the other.
Tobonaka yango na bomwe ya balosambo nyonso bomekoli ya mosuni moto oyo azali koluka kokoma lokola moto mosusu.
There's only one example you're to be like, that's like Jesus Christ, who was the Word. And then when the word of God comes to you, it'll be the same way.
Ndakisa ezali bobele moko. Oyo bosengeli kolanda. Ezali nde kozala lokola Yesu Kristo. Oyo azalaki liloba. Na bongo, soki liloba na Nzambe eyeye epai na yo, ekozala ndenge moko.
But God led them right on to the promised land anyhow.
Kasi ata bongo, Nzambe akambaki bango kino na mboka da ilaka.
They found also every tank. When they started through the wilderness in their journey, now after they had separated, they found out that every tank was dry to them.
Bamonaki pe bibombelo nyonso ya mai. Tango babandaki koleka na biliki na mobembo na bango. Sima na bango kokabwana. Bamonaki ete bibombelo nyonso ekaukaki po na bango.
And you'll find the same thing, brother, when you start this journey to the promised land. You'll find doors closed.
Okumona pe ndenge moko ndeko. Soki obandi mobembo oyo kino na mboka na ilaka. Okumona bikuke ekangami.
Like that little preacher said, an Anglican or whatever he was, and the first thing you know, his church turned him out. Says, as soon as he had so many received the Holy Ghost, that was the end of it.
Ndenge elege motei wana alobaki yalingomba Anglican. To soki yalingomba nini pe nambala moko lingomba na bango. Ebegana kiye. Bomoni, lokola azalaki na bato mingi, oyo bazwaki molimo santo, lingomba esuka kiwana.
And Israel found the same thing as examples in their journey to the promised land. The tanks were all dry.
Pepe Isalele, bamona ki ndenge moko, lokola bandakisa, na mobembo na bango kino na mboka na ilaka, bibombelo nyonso ekaukaki.
Yeah, their journey in obedience to his promised word, their journey in the tanks they found dry.
Iyo, mubemo na bango, na botosi ya liloba na ye ya elaka, na mubemo na bango, bamona ki ete bi bombelo na bango ekaukaki.
Now, they found the tanks could not be depended on for the journey.
Na bongo. Bamona yete bakoka kili susu kotale la ebombelo bibombelo yangote pona mobembo na bango.
And if you're going to journey in obedience to the God, word of God and try to join this and join that, you're going to find out there ain't a tank in the world that will support it.
Amen.
Not at all.
Pesoki olingi kosala mobembo na botosi ya liloba na Nzambe. Bongo komi komeka kokota na oyo pe kokota na oyo kuna. Okomona ete, ata ebombelo mokote na mokili, eko yike la yango piko. Ata mokote.
You are an individual. God leads you just the way He wants to lead you. Then we have found the same thing today, and all tanks are dried up.
Ozali moto yo moko. Nzambe akambaka yo kaka ndenge alingi kokamba yo boye. Tomoni pe, ndenge moko lelo. Pe bibombelo nyonso, eka uki.
But the promises are always true to God who will keep His promise to His people. He promised to supply all they had need of, so He did that.
Kasi bilaka ezalaka tango nyoso sembu. Pona Nzambe, oyo alingaka kotosa bilaka oyo apesa na libota na ye. Alakaka ete, ako yanona na bosenga na bango nyoso, pe asalaki yango.
In the midst of the empty dry tank, just think of it, and complaining Israel in the desert in their journey.
Nakati ya bibombelo ya pamba. Oyo ekauka. Boka ni sana ino. Yisalele bazalaki komilela na biliki. Na mobembo na bango.
He called his servant leader, the prophet Moses, out to one side and opened up a fountain of living water by a smitten rock. So his believing children would not perish.
Abengaki mokambi mosali na ye, mosakoli mos, na pembeni pe, afungola ki liziba moko ya mayi na bomri. Na libanga oyo, e betami, po bana na ye oyo bandimi, bakufate.
In this day, that speaks of grace to me. We are undeserving. The way that we've done, the way that we've lived, we're undeserving.
Lelo oyo, yango ezali kotalisa ngolu pona ngai. Tobongi na yango te. Ndenge tosali, ndenge tobiki. Tobongi na yango te.
But God, in this day, like right here this morning, look, the Methodist, Baptist, Presbyterian, Catholic and all, He has opened up a fount.
Kasi Nzambe lelo oyo ndakisa. Kaka awa natongo oyo botala. Pona ba Methodiste, ba Baptiste, ba Presbyterien, ba Catholique. Na mangomba nyos, afungoli liziba.
Hebrews 13 proves this, that He is the same yesterday, today, and forever.
Baibele zobi na misato etalisi yango polelete, azali ndenge moko, lobi lelope libela.
So it makes true John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth on Him should not perish, but have everlasting life.
Na bongo, kokisi Yohane misato zomi na motoba. Po Nzambe alingaki mokili na motindo boye ete. Apesa ki mwana na likinda na ye, ete moto na moto oyo akondima ye ya bebi samate. Kasi ete azara bomo inaseku.
And it was lifted up for a compound reason because the people were murmuring and sinning and they were snake bitten and they were dying and for their forgiveness of their sins and the healing of their sickness.
Pe, etombwanaki nantina ebele. Po libota ekomaki koyimayima pe kosumuka. Banyoka ekomaki koswa bango pe bazalaki kokufa. Po na bolimbi si na basubu na bango, pe po na lobiko na bokono na bango.
And that's the same fountain that's open to us today for our salvation and for our healing, physical healing. For He's the same yesterday, today, forever.
Eza ili ziba yango kakande, efungwameli biso lelo. Pona lo biko na biso. Pe, pona kobiki sama na biso. Kobiki sama na nzoto. Pambate, azali ndenge moko, lobi lelo pe libela.
And when the rock that was smitten by the promised word of God had commanded, it was given forth gushers of pure, clean water, not stagnated, not contaminated, but God's own presence, pure water, and saved all that drink.
Betango libanga oyo ebetamaki na liloba na nzambe oyo elakamaki. Tango motindo epesamaki. Ezalaki kobimisa mayi mingi ya peto pe ya kitoko oyo ebebate oyo ezali na mikolobe te kasi bozali na nzambe penza mayi ya peto pe ebikisaki ba oyo nyonso bamelaki yango.
Now we know that's true because we read it in the Old Testament as a type.
Nzoka nde toyebi ete ezali ya solo po ete totangi yango na kondima na kala.
Now, you did not have to pull it, pump it, join it, go into the seminary to learn how to use it.
Nzokande, izalaki na tina te ete obenda yango, pompe yango, okota kuna, oke na kelasi alikindo po, oyeko la ndenge, basai laka yango.
They'll tell you how to use it there, see. Oh, well, if you have received the Holy Spirit, we believe that, but so you do it this way.
Bakoyebisa bato ndenge basalelaka yango kuna. Bomoni? Yo. Soki osila kozwa Molimo Mosantu, tondimi yango. Kasi nde yo salela yango boye.
But you see, there's no control of it. You don't use the Holy Spirit. The Holy Spirit uses you. See, you're not to use the Holy Spirit. The Holy Spirit got you.
Kasi, bomoni? Bokonzaka yango te. Bino nde bosale la ka Molimo Mosantu te. Molimo Mosantu nde asale la ka bino bomoni. Bomoni, bino bosengeli te. Bosengeli kosale la Molimo Mosantu te. Molimo Mosantu nde asengeli kosale la bino.
A gift is not something you take like a knife and sharpen a pencil with it. It's yielding yourself to God and getting yourself out of the way so the Holy Spirit can use you.
Likabo ezali te eloko oyo zui lokola mbeli. Pona kosala na yango songe ya crayon. Ezali nde likambo ya komitika epai na Nzambe. Pe ya komilongola na nzela. Po Molimo Mosantu akoka kosalela yo.
Notice, they never had to pump it or pull it, or they never had to ask, now, how do we use this water? Because they know how to use it, they were thirsty. They know what to do with it.
Botala. Ezalaki na tina te ete ba pompe to ba benda yango. To ezalaki na tina te ete ba tuna. Basaye laka mai yango ndenge nini. Pamba te ba yebaki ndenge basaye laka yango. Bazalaki na posa na mai. Ba yebaki oyo basekelaki kosala na yango.
And so is a man or a woman. What regardless of what creed or denomination he belongs to.
Ezali pe bongo po na mobali to mwasi. Ata nini, ata soki azali mondimi ya endimelito ebongiseli nini.
If he's thirsting for God, he don't have to run back to seminary like this Anglican brother did or British brother last night. Have to go back and consult how to the Anglican church, how I must use this great gift he's got speaking in tongues and how I must do this. They kick him out to begin with. See?
Soki ayoki posa ya Nzambe. Azali na tina ya kozonga mbangu na kelasi ya likindo te. Lokola ndeko oyo ya lingomba ya Anglikan. To ndeko oyo ya ngelesa lobi na pokwa. Kosengela kozonga po na kotuna toli na lingomba Anglikan. Ndenge asengeli kosalela likabo monene. Oyo azali na yango. Ya koloba minoko na sikape ndenge asengeli kosala likambo boye. Kutu, balingaki kobenga na ye. Bomoni.
He was thirsty, so God just filled him. That's all there is to it. It's thirsting, and then he just filled.
Azalaki na posa boye, Nzambe atondisaki ye. Ezalaka kaka bongo. Liboso posa, simbande Nzambe atondisi.
You don't have to have any control. Somebody tell you what to do with it. God leads each individual in the way He wants you to do.
Ozai na tina ya kukonza ilo kumoko te ete moto ayebisa yo oyu useneli kusana yangu. Nzambe moto akokamba moto moko na moko na lolenge oyo ye alingete osala.
You are an individual yourself. You are a part of God. Nobody can take your place.
Ozali moto moko yo moko. Ozali eteni na nzambe. Moto moko te akoki kozwa isika na yo.
And there's no way I have to go to somebody and say, I have to do this with it or I have to do that with it. No, sir. God uses it the way that He wants to. When you're thirsty, you know enough to drink.
Nzela ezali te po osekela kokende epai na moto moko pe oloba ete na kosengela kosala na yango boye to nasengeli kosala na yango boye. Te, monsieur, Nzambe asalelaka yango ndenge oyo, oyo ye alingi. Soki oyoki posa, okoyeba komela na ndenge ekoki.
If you're thirsty this morning, drink from it. That's all you have to do.
Pe soki ozali na posa na tongo oyo, mela mayi na yango, yango nde nyonso oyo osengeli kosala.
God had provided a way for their thirst. The thirsty children to partake freely of Himself.
Nzambe asilaka kobongisa nzela po na posa na bango. Po bana oyo bazalaki na posa bamela mayi na ye penza ya ufele.
And God's provided a way for every man and woman this morning who's hungered and thirst.
Nzambe atila pe kobongisa nzela po na mobali pe mwasi nyonso oyo azalina nzala pe na posa na tongo oyo.
Perhaps there's people sitting here who's never been saved. There's people sitting here who's on the verge of being saved.
Tango mususu bato bazali awa oyo babikisami na ino te. Bato mususu bazali awa oyo bakomi pene na kobikisama.
These people here sitting here as church members. You want to do right. But you're drinking from a tank. They'll never tell you these truths.
Bato mususu bazali awa. Bafandi awa lokola bandimi ya mangomba. Bozalaka na posa ya kosala bolamu. Kasi bozali komela mayi ya bibombelo. Bako yebisa bino basolo oyo ata mokolo moko te.
The only thing to come is take the promise of God and come to that fountain. Then He'll quench the thirst. He that drinks from this fountain shall never thirst again.
Eloko bobele moko pona koya. Ezali ete ozwa elaka na nzambe pe oya na liziba. Nde akosilisa posa na yo. Moto oyo akomela na liziba oyo. Akoyoka lisusu posa ya maite.
Notice now. How He liberated is ones who receive this water by grace and not by a system or cistern of education. He vindicates His word. Is a life-giving resource.
Sika botala. Botala ndenge. Ndenge akangolaki bato na ye. Oyo batwaki mayoyo na ngolu. Kasi na mibesano to na libulu ya kelasi te. Atato la kailoba na ye. Ezali makoki oyo epesa kabomoi.
How many in your knows that you receive life when you've taken that word in His water? Just you know that you receive life.
Batoboni bazali awa oyo bayebi ete batila koyamba bomoi. Tango batwaki iloba wana. Pe mai na ye oyo bayebi penza ete batila kozwa bomoi.
Let's take just another example or two and then we'll close just in a moment. I must have that button somewhere. But notice, I just keep talking, but I don't mean to do it.
Tozwa, lokola ndakisa moko lisusu. Tomi pale. Nde nakosilisa etika limoke. Na tangi buto yango, na isika moko boye. Kasi botala. Nazali kaka kokoba koloba. Kasi nakani yango te.
Look, let's take for an example just a couple people. Let's take the woman at Jacob's sister. A dug well.
Botala. Tozwa batomi bale to misato lokola ndakisa. Tozwa mwasi oyo. Azalaki na libulu ya Yakobo. Libulu oyo batimolaka. Azalaki wana. Afandaki na ye.
There she was sitting there. That's all the woman knows. Was this sister and where she come to get water.
Ayebaki libulu mosusu te. Kaka oyo wana. Epai azalaki kokende. Kotoka mai.
And over against the well, she found in the little panoramic there, a man sitting there, a Jew. And she was a Samaritan. It's the city of Sychar.
pekuna pene na libulu, uta na mwa likolo kuna, amona ki mobali moko afani wana moyuda. Ye azalaki musamalia. Etali engumba ya sikala.
And we find out that this man, this Jew, spoke an unusual word to this woman, said, bring me a drink.
Peto moni ete mobali yango moyuda yango. Alobaki iloba oyo ezalaki libanda na mumesano. Pona mwasi wana, alobaki. Yelanga imayi na komela.
She said, now we have segregation. It's not right for you to ask me a question like that. You being a Jew and me a Samaritan.
Bongo alobaki, biso na bino toyoka nakate. Ebongi te ete otuna ngayi, motuna yandenge wana. Yo zali muyuda, ngayi musamalia.
He said, but if you knew who you were talking to, you'd ask me for a drink. And I'd give you waters that you don't have to come to this cistern to drink it. Be a well of water, spouting up the...
Alobaki, kasi soki oyebaki moto oyo, ozali kosoa na ye, yonde olingaki kosenga ngai mai ya komela. Pe nalingaki kopesa yo, mai oyo, olingaki lisusu koza nantina yako ya komela, mai ya libulu oyo te. Eko koma libulu ya mai, oyo eko tokaka kati na yo.
Notice, when she found that this proved to be the truth. Now first, any man could have said that. But she said, you say worship in the Jerusalem and we worship this mountain.
Botala, tango amona ki ete, izalagi penza solo, nzokande, yaliboso, moto nyoso akukaki koloba ya bongo, kasi mwasi yango alobaki, bino bolobaka ete, bato basengeli ko sambela na Yerusalem. Biso to sambela ka nangomba oyu.
He said, salvation is of the Jews. We know what we believe. But said, let me tell you one thing, in words like this.
Alobaki, lobiko euti na bayuda. Biso to yebi oyo tondimi. Kasi, alobaki, tika na yebisa yoli kamomoko pamba. Na elobeli lokola oyu.
Neither in this mountain or at Jerusalem, for times coming when the man shall worship God in spirit and in truth, for the Father seeketh such.
Nangomba oyo te, na Yerusaleme pete. Tango ezaliko ya wana bato, bako sambe la zambe na molimu pe na solo. Pamba te tata ezaliko luka bato, ya ndenge wana.
He said, go get your husband and come here. Watch, here it proved it. Here show what fountain she was at. Amen.
Alobaki, kende ko zomobali na yope, boya awa. Bota la awa nde, etali samaki polele, esika oyo nde, etalisi soki azalaki na lizibanini.
Say, go get your husband. Come here. She said, I don't have any husband. He said, you said the truth.
Alobaki, kene kozwa mobali na yope boya awa. Alobaki, nazai na mobali te. Alobaki, olobi solo.
See, it looked like it's a plain contradiction to what he had asked her and said, go get your husband.
Bomoni, emwana ki lokola ite, eke sana ki mobimba na oyo, autaki kotuna ye. Tango alobaki, kende kozwa mobali na yo.
Said, I have no husband. Said, you've said the truth. Said, because you've had five, and the one you're living with now is not yours.
Alobaki, nazaina mobali te. Alobaki, olobi solo. Alobaki, pamba te, ozalaki na bango mitano. Pe oyo, azali kobika na ye, sikawa, azali ya yote.
Watch that woman, how different from the priest of that day.
Bota la mwasi yango. Ndenge akesana kina banganga nzambe ya eleko wana.
The priest of that day seen that same thing happen and said, that's a devil. Telepathy or a Beelzebub. See, they fail to see the word promising that.
Banganga nzambe ya eleko wana bamona kipeli kambo yango kosalema. Kasi balobaki. Ezali molimo mabe kisoloka. To Beelzebula. Bomoni. Basosola kite ete liloba elakaki yango.
But that little woman was better versed in the scripture than the priest.
Amen. Kasi elenge mwasi yango. Azalaki na boyebi ya makomi koleka banganga nzambe nyoso.
She said, sir, I perceive that you're a prophet. We haven't had one for 400 years. That's a Malachi.
Alobaki, monsieur, Na moni ye tozali mosakoli. Tozi mosakoli te mibu kamamine. Uta na tango ya malaki.
But said, we have looked for one and we know there's one coming, the Messiah. And when he comes, this will be what he'll do. Jesus said, I'm he.
Hallelujah.
Amen.
Kasi alobaki. Tozalaki kozela mosakoli moko. Peto yebiete, moko azali koya, masia. Petangwa koya, akosala ndeba kamboyu. Yesu alobaki, ezali dengai. Amen.
Did you notice? She left her bucket at Jacob's cistern, run down into the city full of an artesian well. She'd seen it perfectly vindicated, and he was that fountain. Let me introduce her to you.
Bomoni eloko moko. Atikaki eloko na ye na libulu ya Yakobo. Akibi mbagu kino na ingumba. Wana atondi sami na mai ya libulu ya solo solo. Autaki komona yango. Kotato la mabe. Pe yende azalaki liziba yango ya bomoi. Botika natali sabino buye.
She left that when it was proved to be the word of life. She left it. And had discovered that the same rock that was smitten in the wilderness was proven to be present then.
Atikaki yangu. Tango etali samaki polelete yende lilobala bomoi. Atikaki yangu. Pe autaki kososola ete kaka libanga yangu. Oyo ebeta maki na biliki. Etali samaki polelete. Izalaki wana na tango yango.
Let me say that same God that was in the days gone by that we speak so much of, he's present here now.
Boti kana loba. Kaka nzambe oyo azalaka kala. Oyo tolobelaka mingi boye. Azali awa sikasikawa.
Not by some theological understanding, but by a personal knowledge of it. Vindication that he has poured out in this last days the Holy Spirit upon his church.
Na liso soli ya likindo moko boyete. Kasi na boyebi ya kotato la manaye. Epa ina moto na moto. Ete na mikolo o ya suka. Ako sopa moli momo santo. Likona lingomba na ye.
He is not a I was. He is still the I am. Present tense, always.
Azali na zalaki te. Azali nazali kino lelo na eleko bebe na tango nyonso.
Then the cistern lost its taste. And so does every man who ever falls into the power of God by the baptism of the Holy Ghost, the denominational systems lose their taste.
Bongo libulu ezalaki lisusu na elengite ezalaka pe bongo po na moto nyonso oyo asila kozwa nguya ya Nzambe. Na libati ya moli umo santo. Mimesano ya mangomba. Eza kaisusu na ilengite.
You don't want no more of that stagnated frogs and lizards and bugs and so forth. You're drinking from a fountain that's fresh and pure. The word of God fresh every hour in your soul.
Uza isusu na posa ya mai wana te. Oyo ebebi. Na magbololo miselekete. Badyama mike mike na biloko mosusu. Okomi kome na liziba. Oyo ezali na mai ya sika. Pe ya peto, liloba na Nzambe. Eza la katango nyoso sika, kati la molimo na yo.
The same is now, when the word has been proven to be the truth. Taste and see if it's not right.
Yeah.
Loko la sikawa, wana liloba, etali sami polele, ete zali solo. Meka ilengina yango, po yeba soki, ezali ya solo te.
Though the cistern had served us well, served his time well. But you see, the fountain of life was there. Not Jacob's well no more for spiritual drinking.
Atako ibulu, esalaki malamu. Esalaki tango na yango malamu. Kasibomuni liziba ya bomoi, esalaki wana. Libulu ya Yakobo lisusute. Na oyo etali, komela na mulimu.
What they thought they drank from that well, it would be all right. But now the fountain of life itself was sitting there.
Oyo bazalaki kokanisa. Soki bameli mai ya libulu wana, ezalaki mabete. Kasi na tango wana, liziba ya bomo yango moko, ifandaki wana.
Now we don't need systems and organizations that we have. We're at the end time.
Sika wa tozali lisusu batina ya mimesano na bibongiseli oyo tozalaki na yangote. Tokomi na tango ya suka.
And God promised in this end time the things that he would do and we sit fulfilled to the word.
Penzambe alakaki. Pola tango ya suka oyo. Makambo oyo akosala. Pe tozali komona yango kokokisama. Kokokana na lilopa.
We hear the man of military might stand up and shivering and saying that something sticks to happen. We feel the Holy Spirit warning us that something sticks to happen.
Toyoki soda wana. Tango atelemaki. Azaleki kolenga pe bango balobaki ete etikali mokeli kambo moko ekosalema. Tozali koyoka molimo santo kokebisa biso ete etikali moke likambo moko ekosalema.
We see everything set in order. Then leave that system and come to the fountain. Yes, sir, serve his purpose. But now she was face to face with the fountain itself.
Tozali komona biloko nyonso kotiama na molongo. Boye. Kotika mimesano wana. Pe, boye na liziba. Iyo, monsieur. Isalaki mosala na yango. Kasi na tango yango. Azalaki miso na miso na liziba penza.
In John 7:37-38, Jesus said in the last days of the Feast of the Tabernacle, what did he say? If any man thirst, let him come to me and drink. Right in a bunch of theologians.
Na Yohane, sambo. Tukubisato na sambo. Tukubisato na mwambi. Yesu alobaki na mikona suka ya ilambo ya mongombo. Alobaki nini? Soki moto azaina posa ya mai. Ayako melaipai nangai. Na kati ya bato la likindo penza.
If any man thirst, let him come to me and drink. For the scriptures have said, out of his innermost being shall flow rivers of living water.
Soki moto azaina posa ya mai. Ayako melaipai nangai. Po makomi elobi, uta na kati na ye penza, bibale ya mai na bomoi.
There's the living fountain. That's the fountain that the people forsaken today. For the creed they have forsaken the fountain of living water.
Liziba ya bomo yango wana. Yango de liziba oyo bato. Batiki lelo. Bazui bindemeli. Batiki liziba. Yamai na bomo.
Let me introduce you to him. He to me, and I'm closing. He to me is that fountain that saved Hagar's life and the child. When they were dying in the woods.
Boti kana sunga bino po bo ye ba ye. Ye po nangai. Na lingi na silis. Ye po nangai azali liziba. Oyo ebiki saki bomo ya gala. Na ya mwana na ye. Tango balingai kukufa na biliki.
I believe he is that rock. In Isaiah 32. He's that rock in a weary land. He's the shelter in a time of storm.
Nandi miete azali libanga wana. Na Isaya, tuku misato na mibali. Azali libanga wana. Na mokili, mole misami na moi. Azali, ebomba melo. Na tango ya mopepe makasi.
Zechariah 13, he is the fountain that's opened in the house of David for sin. I believe him to be that, don't you?
Zechariah, zomi na misato. Azali liziba oyo efungwami na ndako na Dawidi. Pona masumu, nandimiete zaliye, boyete.
In Psalms 36:9, he is David's fountain of life. He is the still waters of David and the green pastures. He is the water by the brookside before David.
Nanzembo, tukubisato, namotoba, libwa. Azali liziba ya bomo ipona Dawid. Azali maya kimia pona Dawid. Pe matiti mobesu. Azali mai pene na moluka pona Dawid.
In Genesis 17, he's Abraham's nursing breast, El Shaddai.
Na Genesis zomi na sambo. Azali libele oyo abarama amelaki, El Shaddai.
Now when his life is gone from him, still he, God said to a man of 100 years old, how will this thing be? I'm old. My wife is old. How can these things be? He said, I am El Shaddai.
kasi tango azaleki lisusu na bomoi te. Azaleki kaka, ndenge Nzambe alobaki. Mobali ya mibu, mokama, likambo oyo, ekosalema ndenge nini. Nakomi mobange, mwasi na ngai pe, akomi mobange. Ndenge nini, makambo oyo, ekoki kosalema. Alobaki, nazali El Shaddai.
Now, El is the, and Shaddai is breast, and Shaddai is plural, which means I am the breasted God.
Nzokande, El, ezali oyo, pe Shaddai, ezali mabele. Shaddai ezali naboike. Elingi koloba, nazali Nzambe oyo, azali na mabele.
Like a baby that's fretting, and it's sick, and strength has gone from it, lean upon the mother's bosom and nurse its strength back.
Lokola bebe, oyo azali komitungisa, pe azali kobela, pe makasi ya nzoto esili ye, akolala na tolo ya mama na ye, pe akomela libele, po na kozongisa makasi na nzoto.
Sure, not only when it's nursing, it's sitting fretting no more, at the mother's breast, it's satisfied why it is getting its strength.
Solo, ezali kakate, tango azali komela. Akomi tungisa lisusu te, na libele ya mama, posa na ye ekosila, wana makasi na ye ezali kozonga.
And any man that will take God's promise in his heart, that the promises to you and your children, them as far off as many as the Lord our God shall call, and lay right against that, and nurse your strength back, fretting child, believe it. It's for the believers.
Pe moto nyoso oyo, akoyamba ilaka na Nzambe na motema na ye. Oyo elobiete, ilaka ezali pona bino, pe pona ba na bino, pe pona ba, oyo bazali mosika. Ebele nyoso oyo nkolo Nzambe na biso akobenga. Yeka mela yango, pe mela libele pona kozongisa makasi na nzoto. Yo mwana oyo ozali komitungisa ndima yango. Ezali po na bandimi.
To the believer, poet, I can think of many songs that the poet found. There was one of them said one time, he...
Epai na bayembi oyo bazali mondimi. Nazali komikanisa na Nzambe ebele oyo bayembi, bayembeli biso. Moko na yango, kala, elobaki ete ye.
There is a fountain filled with blood drawn from Emmanuel's veins. When sinners plunge beneath the flood, lose all their guilty stains.
Liziba moko ezali. Oye tondi na makila. Oyo, ekamata mina misisa Emanuele. Soki basumuki, bami buaki na kati, mbindo nyoso ya mabena bango ekolongwa.
That dying thief rejoiced to see that fountain in his day. There may I, though vile, see, wash all my sins away.
Moibi wana sepela ki komona. Liziba yango na ileko na ye. Kuna. Atako nazali mabe lokola ye. Tika ete. Na longo la basumu na ngai nyoso.
Ever since by faith I saw that stream thy flowing womb supply, redeeming love has been my theme and shall be till I die.
Pe, nakondima. Uta na mona ebale yango. Oyo ezali ko uta na bapota na yo. Bolingo oyo, esiko laka, ekoma lisolo nangai. Pe, ekozala bongo kino liwa nangai.
To me, he's the waters of the word of separation. It separates you from everything that's contrary to his word. That's the fountain I believe him to be. Yes, sir.
Ponangai, azali mai yali loba yabo kabwani. Oyo, ekabolaka yo, na nyoso oyo ekesayi na liloba na ye. Yangonde liziba oyo ngai nandimi ete ye azali. Iyo messie.
It's the waters that separated me from man-made cisterns to the fountain of living water.
Ete ezali mayu oyo ekabola ki ngai longwa na mabulu oyo bato basali. Kino na liziba ya mayu na bomoi.
Oh, friend, you can just go on and on with the things that he is to us.
Oh, moninga. Na koki bobele, o koki kokoba, kobakisa, po na oyo ye azali, po na bisu.
He's Alpha, Omega. He's the beginning. He's the end. He's he that was, which is, and shall come. He's the root and offspring of David. He's the morning star. He's my all in all.
Azali Alpha, Omega. Azali Ebandeli, Azali Suka. Azali Ye Oyo Azalaki, Oyo Azali Pe Akoya. Azali Mosisape Mwana Lawid. Azali Monzoto na Tongo. Azali Nyoso Katina Nyoso Podangai.
And brother, sister, if you haven't had a just been drinking from this little man-made tank all your life, why not this morning forsake that tank and come to this fountain?
Pe ndeko mobali ndeko mwasi. Soki ozo na ino te soki ozalaki na ino komela mai ya mwa ebombelo oyo bato basali na bomo ina yo mobimba. Po na nini te na tongo ya lelo kotika ebombelo yango peko ya na liziba oyo.
Let's bow our heads just a moment.
Tugumba moto po na mwatango moke.
With your heads bowed. To my opinion, the altar call. How many now?
Wana to gumbi moto. Nalikanisi nangai. Kobenga bato la etumelo. Bato boli sikawa.
I was all nervous. I keep me too long. It made me chop my message to pieces. But I believe the Holy Spirit wants you to get what I mean.
No, motema nangai. Ekobaki likolo likolo. Na. Naomi sibino mingi penza. Esali ete nakata katalite ya nangai. Kasi nandimi ete molimo santo, aligi ete bozwa oyo nalingi koloba.
Look, there's nothing more important in this day than getting right with God. See, our dinners, whatever it is, whatever the Lord is here. Now, I've only heard that about once in my life since this time.
Boyoka, lelo oyo, eloko ya motu ya koleka kumitia, na molongo na nzambe ezalite. Bomoni, bilei na biso, ata soki ezali nini, ezala nini, kolo azali awa. Nzoka nde, na yoka likambo yango, mbala soko moko pamba, na bomo inangai. Banda tango yango.
Now, all of you here, not how many, all of you here, that wants to drink from that. Just stand up just a minute, just for prayer. God bless you. The Lord bless you.
Sikawa boni, boni nyoso oyo bozaliawa. Izalite, bato boni, bino nyoso oyo bozaliawa. Oyo alingi komela maina yango, atele mamwa moke. Kaka pola libondeli. Nzambe apambo la bino. Kolo apambo la bino.
Now how many in here at standing present now would say by uplifted hand like this, God, move on me. Just fill me. Let me drink from this fountain.
Sikawa bato boni bazali awa oyo. Oyo bazali awa sikawa. Bakolinga koloba. Wana tomboli loboko boye. Ete, nzambe. Yaka ipai nangai. Todi sangai penza. Tika ete name la mai yaliziba uyu.
And I haven't done just what's right, but I want you to forgive me for it. I want you to wash away my sins and let me from this day just like.
Pe, nasala ika kabula mute, kasida. Nalingete olimbi sangai pona yango. Nalingete olongola masumu nangai. Petika, tika ete, bandale longai. Bota la kaka. Oh.
There is a fountain filled with blood drawn from. Their guilt is Now that you, that's a Christian believer, you've accepted Christ as your personal Savior. But you have not as yet. Now if you haven't, that's the fountain. The only one I know about is that fountain from Emmanuel's veins.
Sikawa, yo, uzali mundimi, mo Kristo. Osila koyamba Kristo lukola, mo biki sina yo penza. Kasi na ino, sikawa. Soki na ino osali yango te, liziba yango wana, liziba moko papa, oyo ngai na yebi, izali oyo euti na misisa ya Emmanuel.
Now, and if many of you here, it's just like speaking the other night about this little eagle walking in the barnyard with the chickens. And he never knows nothing else but the chickens, but he knows there's something about him that's different from the chickens.
Ezali penza lokola na zalaki koloba mokolo, wana na pokwa. Natina na mwana na mpongu. Oyo azalaki kotambola na lopango ya basoso. Elongo na bana ya soso. Pe ayebaki eloko mosusu te. Kaka bana ya soso. Kasi. Ayebaki ete eloko moko. Ezalaki kati na ye. Oyo bana ya soso bazalaki na yango te.
And then his mother come hunting him and she screamed from above. It was an eagle's call.
Nasi mamama na ye. Ayaki koluka ye pe. Azalaki kobele la uta la likolo. Ezalaki mbela ya mpongo.
See, he had to be an eagle to begin with, or he'd never recognize that call.
Bomoni, kutu asengelaki kaka kozala mpongo sokite, alingaki kososola mbela yango ata mokete.
There has to be something there germatized, or can never produce life.
Bomoni, eloko moko esengeli kozala wana. Oyo eko kumba zemi, sokite, eko kipe, kobota bomo ite.
And if the seed, the word of God is in you, the Holy Spirit, you're now to germatize that and bring it to a reality to you.
Pe soki mumboto, liloba na nzambe, ezali kati na yo. Muri mosanto azali awa sikawa. Pona kupesa yango zemi, pe kukisa yango pona yo.
How many in here has not received the baptism of the Holy Ghost? Would you raise up your hands all around everywhere, just real honest, if you haven't received the Holy Ghost, and you'd like to, raise up your hand. Wherever you are, just keep your hand up just a moment.
Batobodi bazali awa, oyo bazwa na ino libatisi ya Mulimo Santo te. Bokoki kotombola maboko. Bipai nyonso, bisika nyonso. Boza la peza sembo, soki, ozwa na ino Mulimo Santo te, pe olingi kozwa yango, tombola loboko. Ata soki ozali wapi, kokitisa loboko te, pona mwa tango moke.
Now I want you standing around and looking at him. I want somebody to lay your hands over on them. I believe right now the Holy Spirit will fill every one of you.
Sika wana ligete bino, bayo botelemi pembeni na bango, pe bozali komona bango, na ligete botye la bango baboko. Na ndimiete kaka sika aboli mosanto, akotondisa moko na moko na bino. Oyo azali na posa na yango.
Now don't think about the food out there in the cafeteria. Let's think about this food here. This is one. This is life. See, this is life.
Sikawa, boka isabilei oyo bokolia kuna na cafeteria te. Boka lisande bilei oyo. Oyo nde bilei. Oyo nde bomoi. Bomoni, oyo nde bomoi.
Now turn right around each one of you and lay hands on each other. And they laid their hands upon.
Sikawa, boba luka moko na moko na bino. Pe botiela na maboko. Pe batiela ki bango maboko.
Now I want you to pray for that person. You got your hand. Now don't think about going out. Don't think about nothing else. Just think right now the Holy Spirit's here to fill each individual.
Sikawa na lingete. Obonde la pona moto oyo otieli loboko. Sikawa kukanisa tango. Yakubimate, kukadisa eloko mosusu te, sikawa kadisa kaka ete Mulimo Santo, azali awa, pona kotondisa moko na moko.
Open up your heart, dump all the cistern water out, and say, O fountain of life, come into me, fill me, O Lord God, with thy goodness and mercy.
Fungola motema na yo, bwaka mai nyoso ya libulu libanda, peloba. Liziba na bomoi, kota kati na ngai. Tondi sangai nkolo, nzambe. Na bulamu pe mawana yo.
Lord Jesus, that inexhaustible fountain. I pray, God, that you will fill each one of them. May the Holy Ghost fall here.
Kolo Yesu, liziba oyo ekaukakate, apondeli oye nzambe, ete otondi sa moko na bangu, tika ete molimo santo, akita awa.
I'd pray, God, that we'd forget all about anything else, that the Holy Spirit fall into the midst of us just now and will give to us that waters of life freely from everywhere.
Na bondeli nzambe ete, tobosa la nyoso mosusu. Ete molimo mosanto, akita awa, sika awa. Pe apesa biso mai na bomo ya ufele. Touti bipai na bipai.
Granted, oh God, while the continuity of prayer and song blending together, Lord, knowing it's your presence, your divine presence, we want to come to the fountain. We want the real, genuine baptism with the Holy Ghost.
Sala yango. Nzambe. Wana mabondeli na nzembo ezali kokoba ekutani. Kolo koyeba ete ezali bozali na yo. Bozali na yo ya nzambe. Tozali na posa ya kokoma na liziba. Tozali na posa ya libatisi oyo ya solo solo ya molimo santo.
Lord, these people are praying for it. I pray that this right moment now that they will be filled with this goodness of God. Granted, O God, hear the prayer of your children.
Kolo, batoyo bazali ko bondela pona yango. Na bondeli ete sika sikawa. Batondi sama na bulamu oyo ya nzambe. Sala yango ye nzambe. Yoka li bondeli ya bana yo.
May you come upon their being. May the power of God and the Holy Ghost granted, God.
Tika ete okita likolo na bango. Tika ete nguya na nzambe pe molimo mosantu. Etondi sa bango. Sala yango e nzambe.
Oh, how we thank you for the refreshing, for the presence of the mighty God of heaven standing in our midst.
Totoni yo mingi. Ndenge osisi posa na biso. Pona bozali ya nzambe na nguya ya lola. Oyo azali awa.
Right at this noon hour, Lord, feed us. Lord, we want food from your table. Feed us, Lord, just now. Feed us with the Holy Spirit in our lives.
Kaka na midi oyo nkolo. Lei sabiso nkolo. Tolingi bilei oyo euti na mesa na yo. Leisa biso nkolo, sika sikawa, leisa biso na molimo santo, na bomo inabiso.
Our hungry, parching souls are thirsty. As you said in the interpretation of the song, it would pour forth water upon parched ground.
Milimo na biso, oye kauki, na nzala. Eza ina posa ya mai. Ndenge olobaki, na ndimbola ya loyembo wana. Eko sopa mai na mabele makauki.
Let it happen, Lord. Let thy words be made manifested in the hearts of thy children. Waters upon dry, parched ground.
Tika ete salema, kolo. Tika ete malobana yo. Eko kisama na mitema yabana yo. Mai na mabele makauki penza.
Eternal God, hear the prayer of your servant. And give unto us that blessing. Amen.
Zambe na seko. Yoka li bondeli ya basali na yo. Pepe sabiso li pamboli yango. Amen.
Oh, how I love Jesus.
Oh, ndenge na lingiye.
Just keep praising him now. Find out the Holy Spirit here. If you don't receive it, it's your fault.
Boko bakaka. Kosanjo la yesikawa. Yeba ete molimo santo azali awa. Soki ozui yangote, ezali foti na yo.
How I love Jesus.
Ndenge na lingi Yesu.
Lovest thou me more than these?
Olingi ngai koleka ba oyo.
Love Jesus because he first loved me.
Nalingi yes. Po alingaki ngai liboso.
Oh, how I love you.
Oh, ndenge nalingi Yesu.
Praise be to God.
Masanzoli na Nzambe.
Oh, how I love
you. Oh, ndenge nalingi Yesu.
What if he comes just?
Bongo soki a Yesu kawa. Denge nalingi Yesu. Po alingaki ngai liboso.
I'll never forsake.
Kotika yete. Na, kotika yete. Na, kotika yete. Po, alinga kinga iliboso.
Wonderful, wonderful, Jesus is to me. The counselor, prince of peace, mighty God in me. Oh, saving me, keeping me.
Yesu azali malamu, malamu, ponangai, mosungi, kolona kimya, nzambe nanguya, nde ye. Oh, abikisi ngai, abateli ngai na masumu pe, na soni nyonsu, mosiko li nangai. Azali malamu. Masanjolina.
Let's sing it to him. Oh.
To yembe la ye yango sikawa.
Wonderful, wonderful, Jesus is to me. Counselor, the Prince of Peace, mighty God. He for saving me, keeping me from sin and shame. Wonderful is my.
Yesu azali malamu, malamu ponangai, mosungi, kolona kimya, nzambe nanguya, nde ye. Oyo, abikisi ngai, abateli ngai na masumu, pena soni nyonso, mosiko ni nangai azali malamu, masanjoli na kombo na ye.
All of you that say amen. Oh, hallelujah. I see some people coming through now with the Holy Spirit.
Bao nyoso bazali koyoka yango. Balo ba amen. Oh, hallelujah. Namoni bato mosusu kozwa moli mo santo sikawa.
I once was lost. Now I'm found. Free from condemnation. Jesus gives liberty and a full salvation. Saving me. Keeping me from sin and shame. Oh, wonderful is my redeemer, my praise.
Kala, nabungaki. Sikawa. Namonani. Kozanga etumbu. Yesu apesi, bomo ipe, lobiko na mobimba. Abiki singai, abateli ngai na masubu pe, na soni nyoso. Mosiko lina ngai azali malamu. Masanjoli na.
Let's raise up. I really pray.
Totombo na maboko sikawa. Peto Sanjo.
Oh, wonderful, wonderful. Jesus is to me. A
Counselor, the Prince of Peace, the mighty God is here. Oh, saving me, saving me from sin and shame. Oh, wonderful is my Redeemer, praise
God. Oh, Yesu azali malamu. Malamu, ponangai. Mosungi, kolo na kimya. Nzambe na nguya ndeye. Oh, abikisi ngai. Abateli ngai na masumu. Pe, na soni nyoso. Mosiko li na ngai. Azali malamu. Masanjoli na kombo na ye.
Do you love it? Oh, wonderful. Praise. A fountain filled with blood. Where sinners lose all fear of man, all condemnation, just free in him. Hallelujah. Oh, my. That's really wonderful.
Bolingie, oh, malamu. Masanjoli, naliziba oyo, etondi na makila. Epai basumuki, balokola ka somo nyoso ya bato. Etumu nyoso, bakoma kapenza, somi katina ye. Hallelujah! Oh la la! Izali penza malamu.
Now, while we sing that again, let's let all the Methodists, Baptists, Catholic, Presbyterian, whatever's while we're singing this wonderful Jesus is to me, let's just turn around and shake hands with each other. Just have a good old mix-up.
Sikawa, wato zali ko yemba yangoli sus, ba Methodist, ba Baptist, ba Katolik, ba Presbyterien nyos, na ba Mosus, wale tozali ko yemba, lo yembo oyo. Yesu azali malamu po nangai. Toba lukape, tope salambote ya loboko. Tosa la mwa, bulu bulu, ya malamu na lolenge ya kala.
You know, that's what I like. Come on, let's sing it now as we do it.
Boyebi, ngai na ninga kande bongo, tokei. Toyemba ngo sika wana tozali ko sala yango.
Oh wonderful. Wonderful Jesus. That's right. Oh, counselor. Keeping me from all sin and shame. Wonderful is my Redeemer. There's sound through me. It makes the lame to walk and the blind to see. It opens prison doors, sets the captives free. Well, there's a river of life flowing down through me.
The
Bible said, pray for those that are in authority.
Yesu azali malamu ya solo. Oh, Mosungi. Kolo na kimia. Libi elobi. Bobonde la pona bakonzi.
Our Heavenly Father, we are standing in a desperate need for the leader of our nation, our president. He may never know this, Lord, but you know it.
Tatala biso zaina likolo. Toyei na bosenga monene penza. Pona mokambi ya ekolo na biso, president na biso. Tango mosusu ayebi likambo oyo te. Kolo, kasi yo oyebi yango.
I pray for Brother Johnson as he professes to be a believer in you. And Father, a heart attack, we understand, has struck him.
Nabondeli po nandeko. Johnson, po alobaka ete andimeli yo. Petata, ndenge to sosoli, pasi makasi ya motema ibetiye.
I pray God spare his life. we're in a national crisis right now anyway. Let thy spirit come upon him, Lord.
Nabondeli e nzambe. Ete obate la bomo inaye. Kutu, eko na biso ezalipe koleka na likambo ya pasi makasi sikawa. Petika ete molimo na yo ekita. Likolo na ye nkolo.
And right now, in the hospital or wherever he may be, let your spirit come down to that Walter Reed Hospital and touch his body, sparing his life.
Pe sika sikawa. Aza na l'hôpitalo to wapi. Tikete molimo na yo ekita l'hôpitalo ya Walter Reed. Pe esimba nzoto na ye. Wana e bateli bomo ina ye.
Lord, the man's under pressure. More pressure than what we understand.
Kolo. Mubali yango. Azali na mukakatano. Mukakatano monene. Koleka oyo biso tozali kososola.
So we pray, God, as believers and as a part of this nation, we pray for our leader that you will grant him an extension of life in this great hour. In the name of Jesus Christ. Amen.
Peto bondeli e nzambe. Dokola bandimi pe, dokola eteni ya ekolo oyu. To bondeli po na mokambi na biso ete, obakisela ye mikolo. Na tango ya pasi oyu, na kombo na Yesu Kristo. Amen.